assemble this morning in the name of the Lord Jesus. And after praying much,
Omme ka morao rapela haholo. Me ha ke a tswa kana ko mosong ona ke batlile ke tswa morao na kong. Me ke kgolwa motho male mang a tsiba le bakala ho hona joale.
Come home the other morning or the other night.
Ke tlile ha yo seng ho hong ka pa bo subo bong. Me ke amo ailani a me ka jarting yena le moradi nyana wa hai. Masadi wa hai ke mo ke phapusing ya o pepa spatala.
So he had a cane in his hand about this long with a little
citation on it.
Legal rights now to rest a little longer.
Ka hona ke na le ditokelo tsa semolao jwale o phumula nakwana o seng hona. Ha ke re mwena right how ba ntate moholo.
And so I guess that kind of excuses me then sister kid this morning for not.
Me ke kholwa taba eo e batla e le boitapelo ba ka he ga itse dikit. O seng hona ha ke ne ke so tsuwe ha o feta o tswa ho ayo. Ruri ke kutwa ke hurile ka dingwe tse ka ba le shona ke a kholwa le hona ka moramo.
But as you all know that I have a little grandson out there, about 7 or 8 pounds, something like that. The ugliest little kid I ever seen.
He looks just like his grandfather. Mwana e mobe ka ofitisa e nkileng ka mmona hat o tshwana le ntata e moho ka hona miki dine ke shebile mo island teng mo bibi island. Kabaka le o phirimana ya maobane ha ke theosa ka holo goba ke etela dimemo tsaka ke kopane le setlhopha sa metswalle e tshepeyang go tswa Georgia le mathokong, mme botlhe re le ka ntle mono re shebile mathaka a manyenyane mme ba a rateya jwale fela ba ka metlha e sale ke ikutlwa e kabile o tshaba go ba o ka ba roba wa tseba ba banyenyane haholo, mme ke dumela e ne e le kgaitsedi bila ya itseng ke ne ke ye ke nagane o ne a ya nagane jwalo le ene empa ga morago a ba fumana ba sa robeye ga bonolo ga kalo ka gona ke nagana go batla go nepa.
Yesterday afternoon I had the privilege of
maobane thapa ma ke fumane monyetla o tshakela lapala gaitsedi e mongwa rona kere ke mmona lapala moradi wa hae, mme gape ke nagana o kereka mona mo baneng ba tshwaretse moena Neville Tinare ya letsatsi la tswalo, mme le yena o fetile mile o mong maobane. Mme ka baka leo re re go moena Neville letsatsi le letle ruri la tswalo e mong le e mong wa rona goba e le moena ya lokileng haholo. Mme tlile o sa tswa feta 20 ganyenyane ka gona jwalo ka nna, mme ka baka leo re tswa e feta kgetho la bobedi ke moo jwale go ke gona o atamela goba leqhipi la monna ga o feta letshwao leo kgetho la bobedi wa tseba ke gopola o seng go Frankie Weber a ne a fitlha mona, mme ne e le moaisane wa rona mona moradi wa hae o dula mono jwale yena o Florida. Mme nna le Frankie re kene sekolo mmogo, mme Frankie o kentse monegelo wa letsatsi le gae la tswalo, mme motlhango ke se ke rerile dilemo tse ka bang tharo kapa tse nne ke tataiseditse Frankie go morena Jesu, mme o ekeditse kotara ke a gola ke ne ke le 20 le metso ye mmedi, mme a eketsa kotara ka nnagana o banna ke re Frankie Weber o dilemo tse 20 le metso ye metlhano shugele ke tshaba motlha ke tshwarang 20 jwale ke mothating wa o tshwara ba bararo ba bona ka baka leo he ka pele ga kalo ka gona ga o nke nako e telele go feta ga ke sheba mona, mme ke bona moena le gaitse dikid dilemong tsa bona tsa bo 80 mme bantse ba maatla ke a nagana morena Jesu o ntshwarele ka o tletleba go 50 a metswe mmedi, mme bona wena o 80 mme moena kit o 80 le motso ake 80 le motso, mme ba santse ba le tshebetsong ya lentswe ke a le bolelela o go a re kgothatsa go jalo ruri go jalo ruri morena o lokile haholo go rona.
There's only one bad thing that I dread having meeting.
Jo Allen Twain refela MP eo ke tsabang ho tsara dikopano mona o se me ke hore e ka hwa tsabea e ka kintho e di hlongwe e bua empa ke na le metswale e mengata hakana e tlang ho le hakana ho tla ditshebeletso ha ke bone ba ha Evans mona, empa ba teng mona kae kae, ke a kgolwa ha ba ke ba fosa le nngwe. Mme na le a tseba ba qhoba dimaele tse kae Sontaha ka seng ho utlwa thero, dimaele tse 1,300. Leeto leo ha le ba qose ka tlase ho didolara tse 60 kapa a 70 ho ya kerekeng. Ke hantle ha ba fihla mona le lelapa la bona lohle ba fitele mona ho lefa. Jwale ha se ho fela, empa moenanyana ya tswang tlase Alabama ke enwa o qhoba dimaele tse ka bang kalo veke ka nngwe. Moena o banna, moena Welt West, gonna e ka moshanyana ke ntate o na le sehlopha sa bana, empa ka mehla o nkgopotsa fela o shebala a le motjha hona yena le mosadi wa hae. Moena West, moena le kgaitse diphama ba dutse morao mono ho tswa tlase maotong a Macon, Georgia, le le kgaitse di-Angren ka tlwaelo ba teng mona ho tswa tlase Memphis, Tennessee. Na ba teng mona hoseng ho keke ka tlwaelo ba teng kgaitse di-Angren le sehlopha se tswang tlase Memphis, Tennessee kwana motshio ka morao. Mme ho na le ba bang fela ke ba bangata haholo ho ka bitswa, ba bang ba bona ho tswa tlase Kentucky e borwa, ba bang ho tswa hodimo kwana mabapa le Chicago, le ba bang ba tswa Chicago le ka hodima Chicago le mathokong. Sontaha ke utlwile ho bile le monna mona ya na tswa California kwana, a loketse ho dula nakwana, a batla ho mpona. Le hlile ke ne ke le maphate ka mora tshebeletso, mme monna a kgutla a sa mpona. E mong a kena a tswa hodimo kwana Illinois kae kae, ha monna eo a le teng hoseng hona, tseo ke diapole tse monate tse hlaboseyang ho feta tseo nkileng ka di ja, mme a ntlisetsa le sihla la diapole. Mme e mong wa baena ba tswang tlase Georgia, ke a kgolwa e ne e le teng kapa sebakeng se seng, a ntlisetsa sephuthelohadi sa di-pecans, mokotlahadi e ka bang mekana ya dipampiri, mme o ruri ke kgona ho di ja. Hona jwale ehlile ha ke je dijo tse monate matsatsing ana, ha ke so kgone ha e sale mme a ikela ke batla hore morena a mphe pono e ntjha. Ke ja dintho tse bobebe fela le hanyenyane ka moo o ka kgonang. Ke lahletswe ke boima ba diponto tse 20, e leng ha ke a itima dijo. Ke cheche hono ho etsa ho fela ho ha ke ofe morena. Motho o batla ho fa morena tse kgabane ho feta tseo o nang le tsona. Eseng ke bone moena Sumner le bao morao mono hape, o na le bongata bo boholo fela. Ke jwalo ka Sontaha se fetileng, ke ne ke bitsa batho ba neng ba dutse le mama le dintho tse jwalo, mme kgaitsedi ya tshepahalang haholo o na le teng mono, ka lebala ho bitsa lebitso la mosadi eo. Jwale ha le teng hoseng bona, ke kopa tshwarelo, empa e mong wa bona e ne e le kgaitsedi Gila, mme e mong e le kgaitsedi le moena Steffi. Le bongata bo bokalo ke bohle le ntse ba hantle haholo ho tseba hore ha se ka bomo ha ke tlola lebitso kapa ke tlola bohle bao ba ile ba tshepahala hakakang. Mme ka nako tse ding ha ke dutse mona, ke ye ke bitse motho ya fitla mohopolong wa ka fela, empa ke mono ke bolela sehlopha sohle, motho e mong le mong le a bona ho hotle fela. Mme be motho e mong le mong ba mosa, mme ba lokile ho rona, mme ruri re ananela hono. Mme jwalo hoseng hona re tla leka ho atamela lentswe la Modimo hape.
I'd like to make this statement so it'll be real.
Jwale ke rata ho hlahisa polelo ena e tle hlake hantle hore ha ke tle kopanong efe fela ho ka bona. Ha ke tle mono fela hore be mohlomong ke batla ho rapela morena ho mpha e molaetsa o thathabisa batho haholo, mme ba hoeletse. Re bile le ntho e ngata mono, empa mme re ananela hono ho ho itoketse, le ya bona ho a babatseha la bona. Empa seo ke batlang ho se tseba ke hore morena o tle o lebise mehopolo ya ka nthong e tla thusa batho, e tla ba atametsa ho Modimo, e tla ba etsetsa ntho eo. Ho e seng hakalo ho ba haha moyeng, empa ho ba aha tsebong le tshabong ya Modimo, ba tle ba tsebe mokgwa wa ho tshitlela ha sera se tla. Ke ne ke qoka le kgaitsedi ya na le hodimo mona a e tlile bekeng ena, kgaitsedi Palmer a re a batla ho tseba hore ho tlile jwang ke dule naheng ena. Ke ha o kena fela mona, mme nako le nako ha ke fihla Phuleng ke kula hang ha ke kena teng. Ruri bophelo ha bo botle Phuleng mona, re tseba ho, empa Modimo o na le bana ba bangata tlase mona, mme ka hona le lena matsatsi ana ke batla morena jwale ho fumana molaetsa wa sebele o tswang ho Modimo ka kotloloho. Le a bona, mme nna ka thuso ya Modimo ke ikemisetsa ho tiisetsa a tla be a fihle moo ke ho fihlela a mpolella taba. Hoba ke ikutlwa ho loketse hoba le ho na le ntho e itokisetsang ho hlaha mona, mme ke batla ho tseba seo e leng sona. ke batla o tseba o tswa ho modimo hantle ke tege tsebe hore ke hore ya lo morena ya bona me hape le ka gona lona batho le tla tseba ho bani eo ha senna ka hona ke batla ho leka ho isebetsa tjena ho kapa ho tla ho yena pele.
Ifile
ha be a mantsi a hae ho motho be ha isa le motho eo ke yena jale ha motho a ipuela yona a nnotsi jwale ke ke a sebetsa letho empa ha yena lentswe la morena le a ile mothong le tla phethahala mme jwale e tla itokela hantle fela ke seo re se laetsweng ka hara bebeleng ka re kwana kgaolong ya 20 ya Deuteronomy ke a kgolwa itsalo. Shebang, ne ka re ha motho a bua ka lebitso la morena mme taba eo e sa hlae jwale le se tsotelle motho eo ya bona empa ha ba e bua mehla le mpe le utlwe ya bona goba e tswa ho modimo. Modimo o jwalo o radile lenaneo la hae la ka mehla bebeleng mona re tseba ho bala seo empa ho na le dintho tse ding tse lebahanang le kereke le mehla le dintho a sa di ngolang bebeleng mona ka baka leo o kenya kodu ya hae ho motho mme bantwana o e bua sebakeng sa hae ya bona ho e bolela ha o le jwalo he mokgwa wa ahlola motho eo ke o fumana hore na e etsahala ka moo ba e buang ebe ha e hlaa e ntse e dula e hlaa ka tsela eo be ke moo re tsebang hobane e tswa ho morena ebe moo re bang le tshepo he ho lokisetsa dintho tse tlang. Ke batla ho bala dibaka tse pedi kapa tse tharo mangolong hoseng hona mme ke batla ho bala pele bukeng ya Exoda mme ke a kgolwa kgaolong ya nne ya Exoda ho kadisa fela.
I might announce while you're getting ready to read.
Me jwale nka tibisa le sa itukisetsa ho bala mangolo ana nka tibisa seo ke batlang ho lebelela sona seo morena se beileng pelong ya ka o se bua o seng hona ga ke tsebe o tla etsang ka sona ho batho mohlomong se lebahane le motho a le mong fela mona mohlomong motho ya ka ntle lefatsheng la tape sebakeng se seng empa ke batla ho tsebisa o seng hona ke gola o seng ha sontaha se fitileng ke rerile ka paki ya nnete mme o seng ha sontaha sena ha morena a rata ke batla ho rera ka pontsho ya nnete e tlodiswang mahlo. Moena phamo na ntse a mpolelela mabane bosiu hore hoseng ha sontaha se fitileng ke buile ka temana kapa a re sontaha sena ke itse ke tlilo bua ka matiano a mane a kereke mme itse a ke kena mabane bosiu ka tlwaelo ke ye ke ngole fatshe seo ga ke tsebe na lona le lokelang ho etsa jwalo kapa tjhe empa ke na le dintho tse ngata kana tseo ke lekang ho di nahana ke fumana ntho ke lokela ho e ngola sekgetshana sa pampiri le ya bona mme ka ya e sheba mme seo ke neng ke se bolela ka hono e se hantle makopanelo a mane ke buile jwalo ruri empa seo ke neng ke se bolela e ne e le ditshobotsi tse nne tsa mmuso wa kereke mme o etsa hoo ke loketse ho kopanya histori e ngata mmo mme mohlomong ke tla kena mono kgetlo le e latelang empa ho kena ho yona ho nka nakwana e ngata ho feta nako eo ke nkileng ho e hlahloba hoba o loketse ho kgutlela morao mme o fumane matsatsi le dintho tse jwalo hobane lona bohle le utlwisisa bohle hore ke hohle hele re batla ho kgodisiya ruri ka dintho tsena pele re di bua di loketse ho nepahala hobane re eme mona re tshwere ofisi e kgolo ka ho fetisa e tshwereng lefatsheng moreri le e tshepeileng le e lokileng e tsepameng ka ho fetisisa re tshwanetse ho ba jwalo re tshwanetse ho itshetleha ho modimo ho etsa hoo jwale bukeng ya Exoda kgaolo ya nne ya ba Moshe wa araba a re bona ga ba ka ke ba ntumela mme ga ba ka ke ba mamela lentswe la ka gobane ba tla re Jehova ga a ka iponatsa ho wena ya ba Jehova o re ho yena ke eng eo e letsohong la hao a re ke lere
it on the ground
a re le lahlele fatshe a le lahlela fatshe ya ba leba Noa mme Moshe a bale ya pela yona Jehova a re ho Moshe nanabetsa letsoho la hao o e tshware ka mohatla ya ba o nanabetsa letsoho la hae a e tshwara mme ya boela ya fetoha lere seatleng sa hae ke hore ba tle ba kgolwe hobane Jehova modimo wa bontata bona modimo wa Abrahama modimo wa Isaka modimo wa Jakobo o iponahaditse ho wena. Jehova a ketsa a re ho yena ha ko kenye letsoho la hao sefubeng sa hao a kenya letsoho la hae sefubeng sa hae itse ha le ntshitse a bona letsola ha ile le jwa le ka lehlwa ke le pera. Ya ba ore busetsa letsola ha o sefubeng, a busetsa letsola ha e sefubeng sa hae, itse ha le ntsha sefubeng sa hae a bona le boetse le le jwa le ka nama ya hae.
Shall come to pass if they will not believe thee nor hearken unto the voice.
Etla re ba sa udumele kapa ba sa utlwe puo ya pontsho ya pele, ba tla kgolwa ke puo ya pontsho ya bobedi. Le lemoe dipontsho tse pedi, le pontsho ka nngwe e ne ena le puo.
Let me read the 8th verse again.
E re ke bale temane ya robedi hape, e tla re ha ba sa udumele mme ba sa utlwe puo ya pontsho ya pele, ba tla kgolwa ke puo ya pontsho ya bobedi.
And it shall come to pass if they will not believe also these two signs, neither hearken unto thy voice.
E ka re ha ba sa kgolwe le ke dipontsho tse pedi tsena, mme ba sa utlwe lentswe la hao, o tla nka metsi a noka o tsholele fatshe, mme metsi a wankileng nokeng a tla fetoa madi hodima lefatshe.
And now in St. John, the first chapter,
mme jwale ho mohala le dijohanne kgaolo ya pele le temaneng ya tshelela, re bala temana tsena kapa temana ena, mohala le dijohanne kgaolo ya pele le temana ya tshelela. Mme monna a hlaha a romilwe ke Modimo, lebitso la hae e le Johanne. Monna a hlaha a romilwe ke Modimo, lebitso la hae e le Johanne.
And in Ezekiel 24:24.
Mme o Ezekiele 24:24 ke lakaditse ho kenya lengolo lena ho lelohanya ho tswa testamenteng ya kgale ho fihla ho baprofeta ho fihla ho testamente e ntjha, le tle le utlwisise hobane e tswa kwana ho Exoda qalong ho isa qetellong.
Thus Ezekiel is unto you a sign according to all that he hath done shall ye do.
Holona Ezekiele tla ba pontsho e tlatla. Mohlatse o ditlang le tla etsa ka hohle ka mo a entseng, le tle le tsebe ho ba ke nna Morena Modimo.
Let us bow our heads just a moment as we reverence.
Jwale a re inamise mihlo tsa rona motsotso fela, re sa mo atamela ka tshabo jwale ka mokgwa wa thapelo.
Father God, we come in the name of
Ntate Modimo, re tla ka lebitso la Modimo wa Abrahama, Isaka le wa Jakobo, Jesu Kriste ya lokileng.
We come knowing that he will hear us because we come not as
Ya taretse ba ho ban o tla rutlwa hoba ha re tle jwalo ka motho ya satswa kena mo aho, empa re tla ka sebete ka tumelo, re dumela ho ban seo a se tshepisitseng o tla se etsa.
So we ask today, Lord, that thou would take each one of us that's present all the way from the pulpit to the back of the building throughout all the areas and
kabaka leo re akopa ka jeno morena o tle o nke e molemo wa rona ba le ntemo ho tloa sefaleng ho fihla motsheo ho moao dibakeng tsohle, le o bula pelo ye nngwe le ye nngwe, le o bolotsa kutlo ya rona hore lentswe la Modimo o phelang le tle le tswe lehodimong hoseng hona, mme le tsholohele dipelong tsa rona, re tle re dumele ha re utlwa lentswe la morena, mme le sa tswa ballwa ditsebe tsa rona hoseng hona.
And we thank thee for thy word. Thy word is the truth.
Lentsula hao ke nnete.
And now as we see the evil hours
le jwale re sa bona dihora tse mpe tsena di atamela, halefo yohle ya Modimo e qobellana dipakapakeng.
And it's most any time that there could be something happening.
Mena go le nako ntho e ka hlaela setšhaba sena se o furaletseng.
That there would be one great explosion that would take the nation completely off.
O ka hla khumane le ngwe golo e tla fiela tshaba mapeng wa lefatshe ka botlalo. Ka ditshwarelo. Se se setse murao tsa naha ya bohetene e tshisehelang ho etsa tse jwalo.
Knowing that instead of drawing now.
E o tseba o bane ba ke sa atamela Modimo e ka ba ya hole o feta.
Knowing that the book of Revelation all down through the scriptures has predicted this day. Then let us take warning.
Jwa le re ke re hlokomediswe morena, me re sebe bohlaswa ra patama, re ntse re otsela. Jwa lo ka mohla monene. Re ke re tsuwe, me re itsukutle.
May we have understanding today like we have never had before.
Ka jeno re ke re be le kutlwisiso e re so ka re fumana pele. Dipilo tsa rona di ke di tuke hakana, ho ba letsatsi le le fete. Ho ho tla beswa lenya rona mollo o tla haula le naha ena morena le bopaki bo phelang hohle mo re ka bang teng. Hlonolofatsa bakudi le ba mahlomoleng bao ba hlokang ba hara rona le ba seng hara rona batho ba hao hohle.
Bless thy word, Lord. Sanctify thy servant and thy servants is listening.
Hlonolofatsa lentswe la hao morena, halaletsa mohlanka wa hao le bahlanka ba hao ba mametseng, hore mmoho re tle re atametswe temohong ya ho hlaha hae ho feta pele bophelong.
Not only do I pray for these who are present, but for those who will hear the tape
ha ke rapelle ba mona fela le bao ba tla utlwa thepe lefatsheng ho pota ba tle ba sotetswe kerekeng ya Modimo o phelang.
Ho
ba re a elellwa tsela ya ho fetoha setho sa kereke ena e nngwe to ke ka tswalo ya moya, re nto kolobeletswa ka moya o le mong mmeleng o le mong.
I pray God for each one of them.
Ke rapela Modimo e mole mo wa bona le fatshe o pota o tle o ithuele thoriso.
And may we so prepare our souls that with one cry around the world.
Re ke re hlopise meya rona hona re ke re hua re lentsweleng le fatshe o pota re hoeletse le ao le jwalo tlhomo rena Jesu.
Re
rapela sena ka lebitso la Jesu Kriste. Amen.
A true sign that's overlooked. Man has
bontsho ya nnete e tlodiswa mahlo ha isale motho a batlile dipontsho e sale otlwa morao kwana ho faro ho fitlhelela ka jeno.
And Jesus told us of a time there would be seekers of signs.
Me Jesu o boleletse ka mohla ho tla fitla batho ba batlang dipontsho le hore moloko o lonye o mofedi o tla batla dipontsho empa le olo jwalo ba tla fuwa pontsho. Mme moloko o no tla amohela pontsho ya tsuo e tla be e le moloko o fokolang o lonya le o mofedi o tla fuwa pontsho ya tsuo. Empa jwalo ka ha lengolo lena le robetse pela rona kgaolong ya 24 ho Ezekiele le temane ya 24 moprofeta enwa o ne a entswe pontsho, mme ke yona pontsho eo ke ratang ho bua ka yona. Monna enwa o ne a etswe pontsho ho Israele, mme hohle ho theosa le mangolo Modimo o sebedisitse baprofeta ba ona e le dipontsho, mme ha esale ba tlodiswa mahlo. Ba bonahala ba sa kgone ho tshwara pontsho eo le ka motlha. Ka metlha ba batlana le pontsho ya tshisimoo. Esita le bafarisi ba metlha ya Jesu ba itse, re bontshe pontsho e tswang lehodimong. Empa Jesu a re ba tla fuwa pontsho. Pontsho le se le e fumane hore le lemoha tshobotsi ya mahodimo. Le sheba pontsho eo le re, ha le le bofubedu, le le letso ho sasa, le tla duma.
Ho
la ba sheba pontsho, ba ne ba tla mo sheba ba tsebe hoba e ne le pontsho ya Modimo ho bona. Hobane diprofeto tsa bona tse buang ka yena di ne di tlatswa pela mahlo a bona, empa banna ba batla pontsho. Ho hlola hakakang ha batho ba etsa hono ha ba tla batlana le pontsho ka nthibo pontsho e na le bona hara bona hantle. Jwale Israele e ne e kene boemong bona.
And sometimes the torture that sign has to go through is amazing. The torture
le ka dinako tse ding tlatlapo eo pontsho eo e lokelang ho feta ho yona e ya makatsa. Tlatlapo eo Jesu a pholleditseng ho yona ho kgodisa pontsho ya Modimo hore e ne e le Mesia.
We find out here this young prophet.
Re fumana mona mohlankanyana eno wa moprofeta ya bitswang Ezekiele ebile pontsho ka mehla. ka dinako tsotlhe ka moo a ileng a itlhokofatsa. Nga e nngwe mona re mo fumana a sekame ka letlhakore le gae le letshiadi matsatsi a magolo a mararo le masome a robileng mono o le mong. Modimo a mo laela o ga dinawa le moapeo le o di kopanya le o di apeya le o beya pela gae pele a letlhakore la gae le o ya robala godima letlapa le o sekama ka letlhakore la gae le letsheadi fela a sa phetoe matsatsi a magolo a mararo le masome a robong. E naganeng mme gantothe phipologelang nao le letona le o sekame mono matsatsi a masome a mane gape.
And he said, "You're what you see."
Me uboletse mona. Seo se bonang Ezekiel hore ka ubani u jere bo khopo ba sechaba. Letsatsi ka leng ke le balla selemo ho bona. Bo bolelang hore tsatsi ka leng a le robetse mono le lekanya selemo seo batla se dula go le hong. Le o ba makhopo a bona a tla hopolwa ke modimo. Me modimo a keke a hlola a utlwa merapelo ya bona.
But the torture that that man had to go through.
Empa tlatlapo eo monna yo ana loketse o feta ho yona gobaneng ho o ne o tlhokagala bongata bo nile ba ipotsa gobaneng motho a tlhokwa ho etsa ntho e kang eo.
It's because that people won't read the word.
Amen.
And they won't pray.
Ke ka gobane batho ga ba bale lentswe mme ga ba rapele ka baka leo modimo o ikemetse mme o roma moprofeta wa gae go ba pontsho.
The people won't read, they don't care to read.
Batho ba bale. Ba tsotelle o bala, mme ha ba rapele ho ba. Ha holo ba etsa dintho tse ding. Ba be nna go ya o rapela, mme bibele ya ba tena. Ha ina mahlahla a le kaneng a matsatsi ana a jwale jwale. Kapa a matsatsi a fe fela.
You know, I believe it was Paul said, "Ye are epistles of God."
Le a tseba ke kholo ile Paulosi a itseng. Lona le mangolo a modimo a balwang ke batho bohle. Modimo o sebedisa batho e le diponso ho hlahisa diponso tsa hae. Mme hangata pontsho eo e batla e le nako le nako. Hangata ha ese ha e le batho ba kgethilweng. Pontsho eo e tlodiswa mahlo. Mme e nyatsuwe ho tlokwa ho lelekwa. Mme ha o nahanisiswa esita le testamenteng ya kgale mehleng ya baprofeta ba ne ba nkuwa e le batho ba ferekaneng kelello ba hopola hore baprofeta bao e ne e le mahlanya a mahole hore ho ne ho e na le phoso kelellong tsa bona. Mme ba ba bone ba kena ho tswa lohatateng le ho etsa diponso mme ba nto kgutlela lohatateng hape mme ba basomi goba ba ne ba sa tsebe lengolo. Jesu o kile a bolela bafarisi ka mohla mabapi le tsuo ba re re bile le molao o re ga moena a šwa mme a sia mosadi a sa mo siele bana gore moena a e ka kgona a nke mosadi eo a mo tsosetse bana e be ba mofu le gore re fumane ya phetseng le bana ba motho ba supileng mme wa pele a nka mosadi mme a šwa a sa sia leloko mme ya ba ngwanabo o a monka mme a nto šwa go ya jalo go wa bosupa mme qetelelo mosadi le yena a šwa gore jwale tsuhong hake jwale e tla ba mosadi wa mang go ba supileng bao.
O
ke rata lentswe leo. Jesu o itse le etsa phoso ka mehla ka o se tsebe mangolo esita le maatla a modimo. O ka moana a tla garuma ka taba eo ka jeno gola a eme mona. Le etsa phoso ka mehla ka o se tsebe mangolo esita le maatla a modimo. Maatla a modimo a tsamaya mmoho le lengolo le etsa phoso e kgolo a nto tswela pele gore tsuong ga o nyalo ebile ga o nyadiswe empa ba jwalo ka manyoloi ga re tla ba manyoloi jwale empa ba tla ba jwalo ka manyoloi maro a tona tshegadi a tlabe a le sio go bona ga ba nyale ebile ga o nyadiswe. Re phela tsatsing la boitshwaro kapa matsatsing a felang a mmuso o felang empa go tla letsatsi la motlha go tlhaga mmuso o sa šweng mme mmuso o sa šweng o mo ba lokololwa ba tla phela teng. Bao ba lokolotsweng mme ba na le bophelo bo o siang mmele ona bo kgutlela go modimo ya faneng ka bona bo tla boela bo kgutla bo tswa sefateng sa bophelo tsatsi le leng go busa ka go sa feleng.
How this young man, young prophet,
sacrificed his entire life to be a sign to his people of
the punishment that they were going to receive because of their work. They didn't want to do with God. They didn't believe that prophet. They
made fun of
them. Noah was a sign in his day to the people. And the man hammered away. And he predicted something that was ridiculous to the carnal mind. He said there's coming water from up in the sky. But yet, if God tells us that it's coming from the sky, God will see good and his word will. And while there was yet no water in the sky, while there had never been a cloud, never had been a drop, there never been such a thing as rain, yet all those preparing for the gathering, it was a living evidence that this prophet believed what he was talking about. And any persons that really believe what you're talking about, you'll be ready for it. May God stop by your sin on this day of Noah. And as Jesus said, so will it be for the Son of Man. If the church is today believed, they're talking about. Di dumela seo di buang ka sona di kabe di etisa seo di sibuang. How could we be building great statues of buildings and millions of dollars and buildings and great spreading of dollars and things like this? And Christ is coming at any time. So religion has become a thing of just like merely a belonging to
something.
Religion, the salvation of Christ, is not a society. Now, Noah was producing what he was talking about.
And Mme a sa etse gono fela empa a betla tsela ya go phonyowa mme a laela batho go tla go yona bampa ba gana go mo utlwa.
But Noah, as a prophet, was a sign to that generation.
Empa nuwe jalo ka mo profeta ene le ponso ho moloko o ponso ene inyeliswa monna ya nankuwa ele monna wa lehlanya antsi a lukisa ntho engwe athi mono mono ho be o sisuko kae kapa kae kapa siso be teng hore ene ka sebedisetswa letho.
That's the way people Impa seem to think
today. Bana jwalo ka metla.
They can think of a fallout shelter.
What good to fallout shelter would have been when you're not even a tree or a bed on the earth. We got a fallout shelter. 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 Mo Kriste o na le yona jalo ka ga ke boletse disonta tse mmalwa tse fetileng kapa ke nagana kae kae tseleng ga se kgobošiane ya sewa godimo ke kgobošiane sewela ka gare re wela ka gara yona ka segatlha ka pelo tsa rona tsotlhe le ka moya wa rona wotlhe le mogopolo wa rona wotlhe ka o Kriste a reke ya modimo ya polokego. Empa nuwe ramethapo ya nkueng jwalo letsatsing leo ka polelo ya bohlanya ya thero le ka go tlhagisa pontsho pela batho a ba tlhokomedisa o a tlotse lefatshe o tswile lefatshe ka go aga a reka athe metsi a o sesisa a na le siko o tswile lefatshe bebele boletse maebedu kgaolo ya lesomele motso mo.
He condemned the world and saved his own house.
Amen.
By preparing and being a sign for God.
What you let it fast in me a polo sabantu ya hai kaulukis.
Leo
ba ponchu ya mudimu ya di kashulo tali tati leo. Zeta la tela. Kinto e tote ang hakakang.
Later years are come another sign.
Dile muhamurao halatela ponchu emwe. Ele mo she mo profeta. Ele ponchu ya mudimu ku Israele.
They'd been 400 years in bondage. And
God prepared a sign for them. Just before deliverance,
and he was a sign of deliverance to Israel, and a sign of judgment to Egypt. Noah was a sign of deliverance to his people, and a sign of judgment to the Lord of the believers.
Wona metsi a gamme lefatshe le o kwedisa lefatshe e ne e le yona fela tsela ya go pholosa Noa ntho e lengwe fela e neng e ka mo pholosa e ne e le kahlolo ntho e lengwe e tla pholosa kereke ka jeno ke kahlolo modimo o beya kahlolo lotong ya go lekanya empa Noa a rera ka go tshwana a fetoa pontsho.
And now Israel, after 400 years, they begin to cry out for deliverance.
Mejuale Israel ka muradi limo tema khulu ama.
Batala
batsile la tokulu. Mimu dimo le ka bo. How we tenule? How we pona hatse pele batho ba ona ba ikemiseditse ho amohela se wa se bontsang.
Now all what could be said right there.
Jwale oh ho ka twin bona mono haiba e ka mo mudi o tloetse se chama sena se subuti.
They know better.
Amen.
Newspapers has published it round and around and around. Signs of his coming has been produced.
Ba tsiba haholo masedi a ditaba a e phatlaladitse ho potuluwa le ho potuluwa le ho potuluwa dipontsho tsa ho kgutla hae di hlahisitswe mme ba gobaletse fela ba sa kgaotse e ka ba e tsotelele ga ba na boitatolo re pheletso modimo o romela baprofeta ba ona ga fela batho ba batla ba moprofeta modimo o romela pontsho ya ona ga batho ba itukiseditse pontsho empa taba ke gore ke ka swelo batho ba fitlha mo ba batlang tshisimoo kapa ba tla batla go itseng re bontshe pontsho e tswang legodimong empa ga modimo o romela pontsho eba ga ba e batle go e bona ka baka leo e patetse matlho a ba bohlale le ba masene go senolola masea a batla go ithuta ba e tlodisa matlho pontsho ka moo iseraele e loketseng e be e tsebile hangwana e motleo ana a tswalwa mohlabana ba sheba hodimo mono me ba bona ka nako dilimo tseo ba ne ba phela ho tsona setšhaba sa heno e tla ba bajaki ka dilimo tse magolo a mane naheng e sele empa ke tla ba ntsha ba loketse ba be ba tsebile gore nako e haufi le mohla ba bonang ho tswalwa ngwana e motleo go isita le mme le ntate Amorame le Jokobeta ba sa kang ba tshaba ditaelo tsa morena mme ba mo hloma gantle gara dikwena nokeno go se le ye nngwe go tsona e ka molomang ba bona gore pontsho e ne le teng ba mpa ba e hlokomoloa ba ne ba sa itukisetsa yone.
God brought him right in and put him right in Pharaoh's house.
Modimo wa motlisi wa mokenya ka hara palace ya Pharaoh hand. Le u dumela Pharaoh hudisa. Le u muruta thuto yohle o ane a ka ifumana. Go bontsha. Modimo ka mo asebetsa ndinto ka teng. Le wa muisa motsiya ho lo hatata. Wa mo libatsa yona ka ofela. Pharaoh na mukwetisa mohlango. Modimo no mukwetisa Faro a mukwetisa ni mo tsama shume ama ya ba modimo o tata ni mo tsama shume ama ane o mukwetisa o mo lebatsa yona yohle kwetisi ya muthu le kwetiso ya modimo Faro ne a kwetisa ta mura bo eta pele go ba mo diplomate ele mo hlabani selwane ke ibe Faro emo ya ta hlahlama yana ka babala e gepeta maemo a yona a diphame go falatsa ditšhaba tse ding tsotlhe le o di laela go lebisa tlotla ya tsona go Faro. Empa Modimo wa mo isa motsie go le gatata go mo gonya yona yotlhe le go mmontsha nakong ya metsotso e mehlano ka setlhatlha se tukang gore e ne le Modimo o phelang go ntsha tshabo yotlhe go yena go mo lokisa e ne e le pontsho. Modimo batla batho ba ona ba rapele mme motlha Iseraele a ne a tuso gakana go fitlhele ba sa kgone go tswela pele nako ya bona e ne e phethilwe mme merwalo ya bona e le gole go feta le ka moo ba neng ba ka nagana ya ba ba qalelela go rapela mme ga batho ba qalelela go rapela e ba moo Modimo o qalang go mamela e ne e le nako ya phethagatso ya lentswe la Modimo.
And so when Amram and Jezebel saw that it was time for the word to be fulfilled,
mika hona iza Amram and Jezebel ba bona ofihle nako ya otlatso haleng ba kena thapelo ho Modimo me hangata batho ba rapelang ke bana le morwalo ke yena ya fuwa ho ho ke ba rapelang ba khethilweng ke Modimo ho etsa jwalo.
We were talking this morning.
Rene record ka o seng hona tafuleng ya breakfast re ntse re ja bohobe bo tshisitseng di ntho tse jwalo ka le hlapa hlapa ho ya kerekeng.
There was something said about a certain man that
ha bua ka ntho ka monna ya itseng ho le mona ya na boetse a tsuba di sakrete ka morao fodiswa mo fetse ka re ho haula ha kakang.
So then one spoke up.
Ka ka le motho a bua are ke ntho e tshabeng ka ofitsisa ho etela e leng teng ho tsuba di sakrete.
Ka
re ke a tseba hobane ke diabolosi mme ka re ke diabolosi ka re mme o keke wa etela maatla a Modimo a se hodima hao. Ke tseba mathata a mabedi bophelong ba botjha ba ka bobedi ba bona ba batla ho ba banna ba Modimo. E mongwa bona hang ho ba ke motataise o Kreste a tala ho tetsa sakrete a tsuba diphuthelo tse hlano kapa tse tsiletseng ka letsatsi a dule fatshe a ho tetsa se seng ka se seng letsheare lohle mme a leka ho tetsa sakrete se seng mme ntho ya mohanela a ya stofong a sa tsebe hore lengolo le ahlola dintho tseo mme a bula stofo mme a sotetsa sephuthelo ka hara stofo mme a ba ke phela. A titaka leleng le ne le batla ba mo Kriste mme a leka ka bokgoni ba maatla a hae alla ho morena a ditloela veke tse pedi kapa tse tharo mme itse ha re pha maemong ao a lahlelwa ke kelelo ya hae mme ha re pha ke moo a iphumana a le jarteng e ka morao a tilinya lekotikoti le lenyenyane a lahletswe ke kelelo ya hae a mathela ka tlong ka potlako mme a phamola disakrete tsa gae mme a tsuba paki pele a tloa lapeng pidimana eo gantle fela se seng ka mora se seng.
See, one was called. No man can come to me except my Father.
E mona bitsitse ha o motho ya ka tlang ho nna a sa hulu ke ntate mme bohle bao ntate a nneileng bona ba tla tla ho nna temoso e ne e bolelang e ne e le bophelo ho e mong a e bona o keke wa e bona pele modimo a e seno e patetswe mahlo ba bohlale le ba masene le ho senolelwa masea a batlang ho ithuta ke hantle Amrame le Jokobeta ba tsebile nako e fihlile hora e ne e le haufi mme ke batla ho bolela sena ke sa bua ka sona ha se ya batlang kapa ya mathang ke modimo o hauhelang ke hantle ke modimo ka baka leo kajeno o taba ena ke e thopotele ka botebo ha e ba kajeno modimo a o bitsitse mme o ikarotse dintho tsa lefatshe mme maatla a tlotlehang a modimo a o hlatswitse dinthong tseo o loketse ba motho ya thabileng ka o fetisisa ya leng teng lefatshe o na le dimilione tse kabeng di ka etsa jwalo hola di kgona empa ha di kgone ha ba etsetswa ho e fumana ena ke letsatsi leo kereke e bitswang ho beellwa ka thoko ho fapane le ka moo ho ne ho le ka teng ee ha batho ba qala ba rapela mohla iseraele e ne e qala e rapela moprofeta modimo wa ba le moprofeta modimo o no ntse o na le moprofeta ka dinako tsohle ho ba ka mehla modimo o no ba eta ka pele a se a lokisitse monna empa a emetse batho ho kena thapelong hore batho ba e batle nka e bolela e le papiso e kakanya kajeno seo re se tlhokang kajeno ha se motsoseletse ha se monna ya itseng wa mokgatlo hadi o itseng ya ka tlhophisang dihlopha tsohle mmo seo re se tlhokang kajeno ke moprofeta ya rometsweng ke modimo ka molaetsa o tlang a hlola lefatshe
if the people just ready for it
modimo ka fumana monna eo ha fela batho ba itsitseditse yona letse ba seo ke se bolelang o na le yena mohlomong o mmeile kae kae lefatsheng empa batho ba loketse ho e batla modimo ha o sutele dintho mmetsong wa hao wena o tlamehile ho e batla
blessed are they that do hunger and thirst for righteousness for they shall be filled
o lehlonolo ba lapileng ba nyorotseng o loka hobane ba tla kgoriswa ke hantle ho ba moshe a lebuwe ho ba batho ke rialo ba tsebe ho ba ba hloka moetapele ba qalella ho rapela ba qala ba rapela modimo ho ba romella moetapele kapa motho ya ka ba hollang mme a ba romella monna moprofeta eo e ne e le pontsho ya hae jwalo hola monna eno e ne e se moprofeta hola a hlaha a re ke ramahlale wa dintwa iseraele e ne e na le tokelo ya ho se dumele monna eo ho ba modimo ka nako le nako ka o sehloleo o romela moprofeta a o bolele mohla o le mong ka hara bibele mo ikileng ya se ka etsahala ka mehla o romela moprofeta ka ho rialo
moreesita
le dafita ka sebele ra dintwa ya bohlale ka ho fihlisa eo iseraele e kileng ya mo fumana mme le ya ho le jwalo dafita e ne le moprofeta ruri ne e le yena e ne e le moprofeta dafita a emetse batho ho tlala takatso pelong tsa bona buka moprofeta eno eo a natla moroma goba ho bile le sehlopha se ipoletseng jwalo sempa se se jwalo ha morao ha hlaka hore ba ne ba sa tshepahala ba mpa ba fuduwe fela le ke tsitsimoo le lebele e boletse sehlopha se kopaneng se tswile se tsamaya le bona sa etsaeng sa hlahisa mathata le ho hata teng mme nako le nako ha mohlolo o etswa o e ka nkabe ke kgona ho thopotsetsa taba ena hantle
that God sends something there's some rude carnal impersonation
Na kwale na ba modimo rumela ntho boipeo bo gohlaetse ba nama bo hlaho e fehele Na kwale na go kamisa ntho engwe boipeo tumelo ba yo Me ba ba imatahanya le hono hantle
But a genuine prophet of God
Empa mo profeta wa modimo wa magonthe o dula le hurialo more a ke ke a sutha le ngolo leo le ka mo ha fela a rometswe ke modimo
Moses stated exactly on the scripture God said I will bring them out
Moshe a dula le ngolo hantle modimo wa re ke tla ba ntsha wa re ho Moshe ke o rometswe ho etsa mesebetsi ona mme Moshe a fuwa boiphihlelo o ne a kopana le modimo a ena le lentswe la morena e baka leo modimo o romela maprofeta ke o ba bana le lentswe la morena lentswe la morena le tla o ba profeta mme ga a sena lentswe la morena e tlabe e se moprofeta o na le boipego bongata bannama bo o lekang go ipoledisa e le baprofeta go theosa le mengwaga yotlhe empa ka metlha ba sutha lentsweng la morena empa moprofeta wa nnete o dula lentsweng gantle jwale le sele ba le polelo eo moprofeta wa nnete o dula le hurialo morena jesu o re lemositse se tla tlama tsatsing a qetelo empa motlhanka wa nnete moprofeta wa nnete le ka mo ga a tlhole go ema le hurialo morena
Moses stayed with the Lord. He was a sign.
O shall not do to him morena.
In a
lepont.
In a leponto,
ya Israel or tatila bona la tukulo le hau.
He was a sign.
Me leponto ya repeat or tatila peletu ya bona le hau. O baba bile ba nuela le watene shile mono ha murao. Butu lo hlela faro. Ba ne ba fikile peletu ya mata si sole sa bona. Me mo profit. In a leponto ya peletu ya si chaba. Inahane mudimo o moholo ha ka kang le o sebetsa ka o nyatsi ya ho ka kang e fela ha ba sa rutwe ha ba ka ihutlwisisa le ba ruteile ba tlameile jwang amen e fela ha makgoba a ka hara dikgatang tsa serese sa egepeta a na kgona ho utlwisisa gore e ne le moprofeta ya tswang ho modimo le hoba gora e ne e atametse palaisi ya faro ne e loketse o e tseba ha ka kang empa ke ona mofuta o sa e tsebeng ke ona mofuta o e fosang ka metlha meho moshe a ema a shebile ka difestere tseo ga bana bao ba iseraele ba feta go iseraele go fa e ne e le makgoba le dintšha go moshe e le bakgethwa ba modimo
ebile
e boletse gore moshe o kgethile a ikgethela go jara segobo sa kreste a lekanya e le bonnono o feta menate ya sene goba o ne a tadimile moputso moshe a tseba gore bao ga se badubi ba seretse bao e ne le setšhaba se e nang le tshepiso yena ka sebele a itseba sona le sona a keke ba bolelela ba tlamehile o itemoela yona ka bobona a tseba ka bo yena seo mosebetsi wa gae o ne o le sona go etswa a tseba obane modimo o mo tlhaiseditse morero o empa a keke ba bolelela mme ga fela ba ne ba e foufaletse ga ka itshenola pontsheng pele ba e tlhokomela yaba ba bona pontsho eo mme ba e tseba
He said, I'll give Israel a sign.
Ari kita sa isa Israel ponso. Nka thupa ena e fetule no. Ba ke ke ba idume. E be o tinya le tsola house fubensa how lentse.
Ke ke kula le pera.
Ke mo ba ta idume. Ne jale he ha ba sa yutwi. Ha metsi no tinya nile ka smono. Wa tshulele mobu o tsomile. Ni metsi o sa ka fetwa mari. E o ile ponso ya sechaba. Ba tu ba ta idumela itse. Bao ba itseditse ngwe amohela ba tla itumela ga ba bona pontsho ya modimo e hlaella empa setšhaba se loketse go fumana ntho e fapaneng ka baka leo a se fa pontsho sotlhe modimo a sebedisa monna monna ya ithobileng moprofeta go fetwa pontsho ya pheletso ya maemo ao a botšhaba tlase mono modimo re romelele e mongwe re tlaisetse e mongwe ga batho ba modimo ba ka rapelela tse jalo o tla mo tlaisa ke gore batho ba lokela go fitlhela ke morwalo o ba loketse go phaphama ba loketse go elela ba tlamehile go tseba tsatsi leo re phelang go lona le mofuta wa maemo a re tetseng gare pele ba ka tsoa tswelela o phele ka moo pheseng ka teng ke lokela go gantwentšha monongwa ke loketse go fumana koloi e fetang ya ba ga jones ka botlhe ke loketse go etsa sena o ga kana mona godima o elela gore go sa tsotelele go gotlhe o itoketse empa o tshwanetse go elelelwa moena gore ntho tsena tsotlhe di tla timela jesu o itse le seke la tshaba motho ya ka bolaya mmele bomo ya thomo ya russia le seke la tshaba motho ya ka fetolela mmele ona leroleng la volcano metsotsong e mmalwa le mpe le tshabe eo ya ka etsa mmele jwalo a ba a o latlhela moya diheleng ke yona jalo ka ke ne ke koka le ngaka go tselong kwana mo hlamme a ile mbono a bua ka boholo ba mahlale a seletsana le dintho tse fapaneng tsa mme le o kenya moriana o bona le o bona o baneng o ka bolaya kokwana soko e itseng le o pholose kokwana ya bophelo ka re ho ba batseya go gabane fela ka mo mamela nakwana empa ka re ngaka ke hantle ke ananela seo ho tle haholo ruri ke leboha modimo ka ho empa sheba
You're spending all your time trying to find something on the creation.
Well,
God has some time thinking about
his creation.
So let it.
Yena e o le moradi wa yona. Mudimo ke moradi wa yona yohle.
How much greater is a creator than the creation? Why do we put so much faith in the creation when we don't think about the creation?
How do we put so much faith in the creation when we don't think about the creation?
This
is
the
This becomes the creation. It's a wonderful thing to work. We appreciate that. We can transfer an eye from
one man to another.
Take
those
teeny little powers. And take
that
little
man's
suck.
And put it over into a better man's
suck.
And that man can see the man's
suck.
Wonderful thing. Kinto
e babate hang eo. Ine ye ye ri ham me ha le magateng a obele ya lesia me lesia le sa khone uhla unya sebetsa jena lesia le ne le sa hlae me lesia bubedi ba ne ba ishwa hune ho lukile empa ke ka suelo ine li utlwa hune ho fapane mohlomo ine sa etsa hale empa ka jeno ba kan kam me ka mora o kena magateng a obele ya lesia me haiba ham me a se a tametse digi dina bontsa obele ya Ya bona ba ka isa meo phapusi eo me ba mo fe anesthetic me ba ntse ngwana eo abele ka mogwatlwaelo ba nke le sia re ananela seo mpolelo ntsa maiso e lengwe o ka gina velfa ka ntse mona dilo engwe mo re rong ona wa metsi motsi le o shebe se tsa la velfa e go a tla e khumisa
but yet we can cut a leg off
empa le o le jwalo re ka puma lotu Rapuma sephaka le ka mohlolo wa modimo o tla potisa madi ao ka mogo o itseng ka nako ya motsotswana le wa potlakisa ka tsela engwe o pholosa bophelo ba motho ke manyaka etsang ho mpolelle ka go gaola mothapo gaola mothapo o mogolo wa metsi ke mona nako nye wa ntsa pompuwa a tswe velfe a tla etsang a go ile ke hang me o fumane se etsa halang ha o mogwa wa o potisa ka tsela isile a tlamehile o phuma morao kwa le velfe Hola modimo a saitsa tsile ya hore madi ana a ipotise ka opanya halise go khutlela ha ona hampilo o tabe o swi na go le na go ha o sia mo mwana wa ha ine tsaba ifula opanya halihlo na go le na go ha o khaola tlong engwe thapo wile wa buleya ka pantho engwe ine tsaba lifu ka opanya halihlo mwana wa ha o khaua o ne o tla swa ke phe ane a tla phatwa go khutlela pelong ya ha o hape me a o bolae empa modimo jwale rena ana ho ba batse We na na hore wa babatsia mere ananela ka mo mahlale a sina gona ba ka tlama methapo eo le o tibela o dutla ma ho gaba di ru empa ke manya ra di leng ho ya bona re she ba popo mere le bala mupu a yona ya bona re she bile di thotsa tlhao mere le bala di nthotsohle tsa moya ke seo re se etsa
God's prophets.
They are having this work. That's what we need. That's what we need. That's what we need. He said that in Genesis. Hang on. We have saw that. All the way through.
And one among you spiritual prophets. How are we going to know these things? He said. When he says something, it comes to pass. Says something else, it comes to pass.
You believe it? That's a sign.
So he gives his word.
Kaba ka le o fana ka lentso la hai. E se mo ba itapile, e se mo ba busa nosi, empa ho ba profeta.
Khrushchev's not assigned to the world.
Khrushchev ha se pontsho le fatshe. Chebo hadi. Hitler ne se pontsho le fatshe.
But somewhere, someplace, God's got a humble prophet.
Empa kai kai se ba ke se se. Modimo na le mo profeta e kokobeditseng ya emetseng.
Ke pontsho.
Ke ona pontsho. Eta ahlula le fatshe. Eta pholosa kereke mo profeta.
Elijah was a sign in his day. The prophet Elijah.
Elia ne le pontsho tsa tsinda hai mo profeta Elia. Ineli. Ile pontsho ya lentso la modimo. Ahlulo e gepeta le tuelo ho Israel. Hai ba ne ba batla ho modumela. tsatsi leo la sebe la Elia mohla Israele yohle e ne shubule Modimo ba ne ba kgutletse sebeng ba se ba lebetse taelo ba se ba lebetse go ntshwa ke Modimo le Jehova e moholo ya phetlhileng lewatle le lefubedu le go ba ntsha Egepeta le moprofeta e moholo yaka Moshe hara bona ba se ba e lebetse.
We forget it. You Methodists forget John Wesley.
Riai Libala. Luna Methodist Libala John Wesley. Luna Lutheran Libala Martin Luther. Luna Baptist Libala John Smith. Wunga Tabaruna Libala Charles Finney. Emu Hulu Harabona Bosch. What to the person that the machine Arabo? Emitia Supilent and Mayor Finney. In a disarrel.
75%.
The person that the machine Amasan with a moody. Dile tsa ngala selemo Mr. Wesley se tlo pasa khala lelo ile tse ngala mo tsha o chile empa fini abali di percent tse mashume a robo le super si ya shana mo tswana ya mo tseta thakale le fahla ina nyulela sfale le ya shebe u di maphute o e o jwalo me bana ba ge ho batla tsile le akile a dula di hlahle o futhela moyo halla o mo tshwara a etsa hono.
Ine le
pontsu ya pheletso di limontse ka ba magolo a mabedi tse fitileng ya tsoseletso e kgolo e Wesley le bao ba neng ba tshwere mme ka tlholo e ne e fitlha e ne e le pontsho moloko o mofelio
mme
ka moo Elia a na ka ema mono a tlhoka tshabo mme a le thata ka boyena go se motho o yena empa e ne le pontsho ya Modimo. Tsamaiso yohle ya boruti ke a imata gantse le akabe ka mokgwa wa sejwalejwale ba se ba kene sejwalejwaleng molekong o empa ka moo akabewa gale le maruo a gae wotlhe a magolo mme go gaki ya kereke yohle kapa e seng bokatoliki empa ntho e batlang e tshwana go kena medimong ya bohata ga ba fitlhise moo ba neng ba ka tinyetsea ba bang ba ka rapela ka tsela ena mme e le tokolo fela le ka etsa sotlhe seo le se batlang mme ba kena maemo a kang ao. Nikamu Elia na imi mwonu kase biti ka huli ya lomu rena oho Modimo refeba naba kambao.
He was afraid to tell Jezebel about
asa tabi umulela Jezebel ka maemu ahai asa tsusu ki akabe asa tsui huri une afosa.
He stood with boldness and walked up.
Ayama kase biti mea nyuluhela wakabe luhuri lipuka ikeki alala piliki ibiza. Amen.
What was he assigned to that sinful generation?
Inele imponto muluko o mofebi na Israel e boni che ba motsea ba motloka.
He predicted that there would be a drought, that there would be trouble, hunger, starvation.
Anu akomelo etasa horutasa utasa kodua tala sikoboto me a prophet ka se bi I am a nosika huria lo morena.
He said, Lord, they've killed all the true old.
Huri morena, babulaile, boshi balutile. Babulaile, boshi, ki sese ki le mu, ki eme lintun la hao.
What was the trouble about?
Mutata inele bufi, lintun la mudimu.
Elijah won't stand with the word.
Ema lilin. Inele mu profite wa niti.
The other prophets said,
a profite baba mbane ba yite. Oh, they haye si papan ekalo. Jehovah hato tele liatiba. Jehovah was hotel. Ika khona ibe lentswe la hai. Ni Elia aema ka sebeke lentswe le ka huria lo morena. Modimo wa mofa spirinyana tsa tsile le ar. Na le dikitse supileng Elia tse o di paketseng ka ntle mona. Bana sebitse le kaning ho tswa le ho itseka. Ba ipatile di hlahleng. E pa le o le jwa lo pelu tsa bona ke ba shanka baka. Ba ka ba khuma mela bali me ba tsabana le o yetse e pa ke o fa poncho le wena o poncho e makantle bono mi webe le ntshi laka ke ka o babala ba se poncho. Hallelujah.
God send us something like that.
Amen. Yes.
Hallelujah.
Modimo
God's word
le rumela ntho e kang e tla ba poncho ya le ntshi la Modimo mi tshepiswa kang e o Modimo a tshepise e tla tshietswa ka hara motho eo go ba ke poncho e lebetswe.
Oh,
ba hopola ka hobane a kabene le morena e moholo mme ditšhaba tsotlhe di mo tshaba o ne o lekane empa Elia e ne le pontsho ya lentswe ke moprofeta wa nnete eo pontsho ya lentswe jwale ya re e sa le pontsho ya lentswe ba seke ba dumela go yena ba keke ba mo sebedisetsa letho e ne e le pontsho mohlolohadi mohla Modimo o ne o mo theola thabeng ya Karmele go tswa Modimo molatswaneng wa Kerite go mo romela tase mono goba a fetswe ke magwaba.
He
a theola tlong ya bosolagadi eno ke sebaka se jwang o romela moreri o sona empa a theola mono ba modimo a mo laetse go ya empa a theola ta segologore ke mo laetse go fepa mosadi o loketse ebene le pontsho monna o loketse ebene le pontsho itse a sa lekantle mono a ena le phofo e lekaneng go etsa sengwa se le seng mme ena le moshanyana wa hae basege lefiso le lekaneng o le oli e lekaneng ka lefisong e le mafula a tsamayang le yona a re ke tlile mona go rwalela dithutsana tse pedi seng go go nyarosang go tšhesang go tšhatšhetsang motlhathaka la motsofe le mogwete sefatlhegong moriri o moputsa o lepela mogotlong wa gae a tswelang mono mehlo ya gae e lefatla e phatsima a ikokotlela ka gaite a re mphemetsana le gore gape o ntlisetse bogašana ba phofo ka letsoo la gago senkgwa a re phofo ya ka ga ya lekana ke tlile kwano mona jwale mothuna ka dithupa tse pedi go etsetsa morago wa ka senkgwa ke na le e lekaneng fela go etsetsa nna le ena re tla seja re ntonošwa a re o se tshoe gope go rialo morena ke monna yo o re mo tlhokang
e ne e se jwale
e ka nna ya etsala kgaitsedi e ka tshoa e tlhaa ga ke tsebe cheche elia o ne a tile go rialo morena fa ke yae ka ke a fokotsea esita le lefiso ga le ka ke la omelela go fitlhela tsatsi leo modimo o nesang pula lefatshe amen ke moo he e tlameile e beebile pontsho e lekaneng o ye o emetse kerekeke ya ka jeno goba elia a dule le ena nakwana a fumana moshanyana e monyenyane a kula lefi le gae la tloka go moya o sa kang wa tlhola o sala ka o yena a šwa ya ba o etsang kereke e se e bone dipontsho tseo empa e gang fela ga koduwanyana e fitlha ka pele o se a batla go tlosa kereke ka yone a batla go tlosa elia a re wena monna wa modimo jalo o tlile kwano go nkgopotsa dibe tsaka le o nka bophelo ba mora wa ka
Elijah tucked his son, went up into the loft where he was sleeping.
Elia anka mora anyirela phapisinye ka udimo. Bona roba la udimo mono, a moroba tsa dipatentsa hai, a ikotlola udimo lona. Morena mudi, haleluya. Ako khutse moya wa moshanyana eno, melesia la phaphama.
He tucked it back down.
Alenka thewa, mosadiyo a sheba lesia, yaba o sheba monna eo. A tsiba ke hona ba ntwe engwe ine le temono. A ri ke tsiba ke hona ba lentse la modimo, le dutse mo lomo wa hao. Amen. Ine le pontsho, o fola ha dieo.
When she seen the power of God.
Ba bone matla modimo ya phirisang kapo ya ka bula yang. A tsetsa lesia la ha ile shwile mo philo a ri. Ke tsiba ke hona o bani, o monna wa modimo, a tsiba. Ka jero ditšhaba di ka e tsheya jalo ka ba entse mohlang oo ba ne ba gana go e dumela empa mosadi eo o ne a tseba ntho e fapaneng e ne e le pontsho mohlang oo ka ga monna e ne e le pontsho ya o tsosetsa morago wa hae ya šwile bophelong baprofeta bao ke dipontsho tsa modimo ka mehla mohla elia a namemela makgaolakgang gore ga modimo e le modimo le mosebeletse ga bale e le modimo le mosebeletse
Couldn't that be a wonderful day for Elijah today?
Amen.
All right. If politics is God's
Ana ine sa to batsatsi le baba tsa mo Elia ka jeno. Ha di politiki ile modimo. Di di sebele. Re fumana di politiki ri entse ha ri fumane letho ha se totoma ya se bodu. Ha rena letho. Empa re batla re lahletse ke ntwe ka nngwe. Mo tswalle ka mong eo rene rena le yena hara ditšhaba. Mona veke e fitlileng. Lahletse ke ditšhaba tse pedi kapa tse tharo hape bokomunisi. Re lefisa batho lekgetho. Mme re nka tšhelete ya bona go e romela koo go fepa batho. Ba fetoelang go bokomunisi gang ga ba tsitsa. Ke boikaketsi. Ke nnete. Re ipolela re le bakreste. A re ke re tshwane le bakreste. Ke hona. Ke seng ka o fepa dintho tse jalo goo go na le ntshwana e motho ma le mang ya pelong nolo a ka etsa goo ke borapedi boo ga se pholoso batho ba bangata ba dubakanya borapedi le pholoso borapedi ke go fepa basologadi le mafutsana le tse jalo ke borapedi boo empa pholoso ke tswalo ye ntšha go tswalo la bobedi go go fapane borapedi mo mohamete ke borapedi go na le borapedi bo bongata
When he called the Shale
hudima thaba ya Karmel mohlamemela magaola gang me ya bitsa akabe le ba priest ba dikiti ili di tsatsa tempele ya puteo tsa bona tsa modumedi ba nyulela thabeng ya Karmel ho nyuluhelang kwan kopana le nna hudimo mona ke tla ema khasano le stopa sauce a etsa a ena le huri ya lo mre a sa tsha a nyehela mphulwana bitsang ho balile modimo o arabelang ka mollo e ke be wona modimo ka ona letsheare lohle o tlala o seng ho isa morao o dinare ba qhomela hodima a le tare ba itlhabaka ba mmeketsa ba hoeletsa Elia ya pele le morao a re hoeletsang haholo e ka ba mohlomong o kene leetong la ho tshwasa ditlhapi kapa ntho e nngwe e ka ba o tswile ho phalla kapa ntho e nngwe goba o ne a tshwere ho rialo morena o ne a kgotsofetse o ne a tshwere lentswe la modimo.
Brother, sister, what more does any man need?
When I say the motto, so can I say this? Yeah, Mudimu. Mudimu is out there.
It's Abraham.
Ki Abraham, ubari le Mudimu akona upeta se wa buile kasona. Atiwa wa Mudimu akaiyeta uba Mudimu isalo. Kahona ka kahona ababileta unyulela mono ni kahona ba ikabaka ni ba hoeleta ba shodi ya letsiare lohle wisa na avesta belo sa mantsibuya ya ba Elia hlokomelang ka moa e sebeditseng ka teng ya bile a yentseng e le o thata maja a le shumele metsweng medi mo modimo ha wa arohana kuteo tse hlophileng di arola dikereke empa e seng modimo ee mong a re nao mokreste ke mobaptist ha e fete hore ke kolobe gore ke mometodist be ha e fete le kolobe gape ho modimo ke re nao mokreste goba mokreste o tshwanetse go tshwana le kreste bo modimo bo ahileng ka wena ka moya o halelang o kang o tshumileng ka satsi la pentekosta e seng tsisimo o eitseng empa ke bolela pentekosta ya mannete ya bone hantle ke mopentekosta ke oneness ke botrintase ke o banna ga o fetise le o ipolela o le gore go itseng ga e bolele letho o modimo go wa arola ke setsaetseng tlase mono gara mokgatlho o wa badisa empa Elia a thetang majo a ne a lesomele metsemmedi mmo go bontsha o bane modimo ke modimo o le mong godimo a bona botlhe a theta mmo ka gona itse o bane a bokanye jalo a tlhaba phulwana mme a e rapalatsa a le tereng godimo a pane a re jale go tisa gore ga o thetso mona yang le nkgelele difake tse lesomele metsemmedi tsa metsi.
And he actually water soaked that wood.
Mi hantenta ina pasiye o metsi. Oh hallelujah. Abata u bonza uri mudimu ine le mudimu. Ho bani u bani. Una tsheri huri alo murena. Ine le mo profeta. Una tsheri lentswe la mudimu. Ka hona mohlango ha ba re batla ho lahlela ka ntle ho kereke ba tla etsa sane se seng ha o kolobetswa ka lebitso la Jesu dintho tsena tsohle tse fapaneng jwalo meputo ke hurialo more motho ya rate hampirimana e nngwe o ile a bua le nna a tla a nkopela ka matsho a hae le moina brene gore ke batla ho kopa ntho e nngwe gore ha o ka kreka hanyenyane fela ka nthwana ene e o buang ka yona ka re e gore kolobetso ena yotlhe gore dikereke tsa Chicago le mathoko di o batla haholo empa ba tshabana le gore o tla bua ka ntho eo ka re ehlile ke tla bua ka yona ruri ke tla bua ka yona gore be ke yona fela ntho eo banang le yona kgatlhana le wena ka re e tla ba ga ba kgatlhana le nna ga se nna ya e builen modimo o e buile ke phepetsa mang fela wa bona go tla paka go ba e fosaetse le ya bona
gore
be wa bona o loketse o dumela mme o thee setswalle ke yona ntho eo ba neng ba batla gore a yetse modimo ga o kese chemong ga di gate a re jale moina brenan ke batla go botsa ntho e nngwe na a lenyelo ila morena gore ka botlhe re dumela lenyelo ila morena na ke lenyelo ila morena e o boleletseng se ka re ga ke tsotelele seo lenyelo ila morena le ka se buang ga e ne le lenyelo ila morena le tla bua seo empa ga le buile ntho e gatlhano e ne e se lenyelo ila morena ka re go sa tsotelee seo lenyoloi kapa ntho e nngwe e sele e se buileng paulos o itse ya lenyoloi le etso le godimo le le bolela efangedi e sele le roakwe manyoloi le motho e mong le e mong ntho e itseng a iphapanya nama e buang ka manyoloi joseph smith brigham young le mekga yotlhe e fapane ya masabata le ntho e nngwe le e nngwe e sele ba bona dintho tsotlhe tsa mefuta tse e kang tseo empa di kgatlhano le ntswe ka metlha empa modimo o tsheetsa lentswe la ona ke lentswe la ona kare ke lentswe la morena e tlile sotlhe seo nkileng ka se tseba ke se rutilwe ke ena ga ke e soo ye kholetsheng ya thupelelo kapa sekolong e tswa go yena ka re gore ne e le kgatlhano na ga e ne e le kgatlhano le go nkeke ka modumela goba go ke lentswe la modimo le tla pele sotlhe e be leshano lentswe la modimo dulang le lona ka baka leo Elia goba a qete a kolobisa dithupa tseo ka nnete ka difaki tse lesome le metsweng medi tsa metsi go di tshela godimo mono a tswa mono a phuthologile ka moo a na ka gona gobane modimo a keke a bua leshano modimo o moleletse are morena modimo wa Abraham, Isaka, le wa Israele. Ho ke ho tsitse tsa tlhena hore o modimo le o ba nna ke mohlanka wa hao. Nikietse hona ka tlelo ya hao ba ke huri ya lo morena. Ke etse hona ho ba o ntaetse ho ietsa. Ho ba ke o latela lentswe la hao. Ho ke ho tsitse ho ba o modimo le mollo wa morena wa theoa. What is that? Cheers on the Tupate for a billion debt. What Kabula Mafika and Toyota? Ne one Yamelet and Toyota. Yama Israel, Yahweh, and the Kitty Supreme Mudimu, Kabe Mudimu. Elia, Homobati Hakaka, Mubana Mijana, O Wakal, O Fokolan, O Mosesan, O Masebe, Lamwana, only the Tola High. If you sing along, only the legate at the Papola High, Utate to Kalikaro Lanku. Bele bana ba tla mo tsasha la chankane ka jeno ha ka tsama strategy impa ba dumela ba sadi wa para marikhwa impa ruri ba ke ke ba tsa seole ya bona ka tla eo o tla jwalo ka baka leo he impa ke bana ba etla ba theosa mono o parola le ralla ka molamuona wa le thaba ya karmela a seng thwana ntwana ya tulonyana e se bataole e hlomilweng haralo wa tata ke thaba e kgolo ya mata e batla e etsa khutlo ye tsena e nyolohela ntlhaneng me into o kamela lewatle me Elia le gehasi ba ile ba mathela o dimo kwe me Elia a wa ka sefahlo sa hae mono me a talela ho la ho modimo mo kokotlwa hae o furaletse bophirimela nna letsatsi dimo tsa tharo le dikgwedi tse tshinetseng e sita le phoka ha e so lale a re o gehasi ya hlwedisa me o shebe na o bona letho le irule le ke tle o dimalo watle a ema o dima thaba ena a shebile nna yana hore ha ke bone letho a dula mono hantle modimo ha batho bana ba fela ba bakile ha batho bana ba fela ba khutletse wena ha ba fela ba itukiseditse ho tela masawana ana ho hle le ho khutlela lentsena hao o tlabe o le modimo ho arabela lentsula hao ha nke ke bua jwalo ka jeno nka mekhatlo ene ya diputeo le tshubakanye le bala diphapantse na tsa diputeo tsa mekhatlo mme le dumelle batho ho khutlela lentsula modimo ke menya o hlaola nka le tisetsa hore modimo o ka arabelang ka mollo o sa le teng ba tu ba ke ba bitse ho modimo a ho bitse motho ba tu ba ke ba batle mo profeta modimo tla mo hloma tine ke pepe tsa ditjhaba ho etsa ho one ka sefahla o sa lona le bitse modimo ho romela molokuli mme le shebelle se etsa hala e etseng hang fela modimo tla arabela modimo tla etsa jwalo ka mehla o wela fatshe le hore modimo ke ebe ka jeno batho bana ba le kgatlhano le wena batho bana ba tšhatlaile ba bopile mefuta yotlhe ya diphutheo tsa mekgatlho ko empa ka jeno le ena o ipakile o modimo mme batho ba re latlhampalime mme ke bolaile bapriste bao ba dikete mme ba tlohile tseleng jwale morena ditshidiso tsotlhe di suthile marako a manyenyane a neng a re arotse momethodist o rata o tla rapela le mobaptist mobaptist o rata go kopana le mopentekosta ba pele o di lokileng tlase mono dikete tse supileng tseo tse tshepegang empa ga ba kgone go etsa ga ba etsa ba garameletswa ka ntle go dikereke ba bang ba bona ga ba tsotelle ba tla leyago le jalo ke gantle empa ba ke ba heletse botlhe sekamelo tseo mme ba kopane ba re re tla lebala ditumelwana tsena tsotlhe mona le dikatekisima le ntho yotlhe eo re e balang a re gotlhelang lentswe na morena re tlhokomele se tla etsala he mme modimo o tla ba tlhagisa moprofeta ehile o tla etsa ya tla ba tlisetsa lona gantle ga ba fela ba itukiseditse o e amogela pele ba loketse o rapela modimo o lebeletse na ga o makatse ga e le mo modimo a batla gore batho ba be le kabelo go yona o tla jesu a ne a sheba kotulo o itse kotulo e butswitse basebetsi ga ba bakae le rapele moreno wa kotulo e ne e le ena le nthapele ke tle ke tlhagise basebetsi kotulong yaka le wena o tshwanela go etsa karolwana modimo o emetse kereke ya ona go bitsa go ona e sale a etsa go modimo ka jeno o emetse batho ba ona go bitsa motlhanka wa ona go nka kgato mme motlhanka a ke jang ka kgato pele batho ba rapela Israel ene ka sitwa ho nka kgato ka simono ka mehlolo le meka pele ba wa ka difahlo tsa bona mme ba rapelela molopolli modimo o ne a bolokile molopolli wa hae modimo na ena le moprofete ya dikadikang godimo bo lefelele wa moloka teng dilemo tse mashome a mane a ba emetse go itukisa go rapela empa ya re ga ba loka mme ba qalelela go rapela e ba modimo o romela molopolli modimo o tla etsa jwalo ka jeno gona fela batho ba ka kopana mmogo go kena thapelong
He was assigned to those false prophets. In ele poncho
ba profete ba ba bo hatalo akabe hore in ele mohlanka wa modimo in ele mo profete wa modimo athi hape ene le pontsho wa Israele hore o naka kwala mahodimo ka ba phetla mahodimo nako le nako hana ba tla jwalo gore o ne a gona bolelle motho ya ka kwala mahodimo pontsho ya ka phetla mahodimo ntle le modimo mme lentswe la modimo lentswe la modimo le dula le ba profeta
Micah, a sign to Jehoshaphat.
Micah, poncho Josaphat. Micah ene le poncho Josaphat hore modimo o dula a ena le mo profeta wa nete.
Now notice, he had 400.
Jwale ele lwang o na ena le ba profeta ba magolo a mane a kabe. Me a bitsa ba profeta ba ba magolo a mane. Niba mulela ba lentseleng mele ya le jwalo tlase botibong ba pele ya Josafate monne wa modimo a tseba phoso e ne e le teng a tseba phoso e ne e le teng a re ga le sana ye mong gape ka morago ba magolo a mane a eme mono a re bana botlhe ke baprofeta ba Jehova go na le bo methodist babaptist presbyterian unitarian o banna matrinity le mofuta otlhe o fapane re na le bona botlhe mona mme ba ntsweleng ba re sena ke setšhaba se segolo ka go fedisa se leng teng re ke ra tshwa leto jale ka mošanyana ya letsa molodi setsheng sa bafu le a tsiba a the o tshwile le setshwenye ke ntho eo ka letho gore empa na ga le sana e mong gore e mongwe teng mona empa gore ke motlhoile ka metlha o mpolela dimpe ka naga ena ka metlha o bolela gobane re tla tlhagelwa ke bon Josafate a re nka rata o mutlwa e ne e le empontsho go sa tsotele mekgatlho e mekae kapa diputeo tsa mekgatlho modimo o santse a ena le moporofete ya a dulang lentsweng Josafate o tsebile gobane go fedile ka akabe gobane moporofeta e wa nnete Elia e ne ebile pontsho ditšhabeng o itse dintšha di ka nyeka madi a gago a tlileng bona ke gantle a tseba ga yena le jesebele ba ne ba emetswe ke kotlo o itsebile le ya bona mme mikia a rialo ba tla go yena ba jale ke tla go bolela ga o batla go kena selekaneng se latelang ke tla go bolela o etseng o dumele fela gore baredi bana botlhe ba lokile o a bona e re o yena mmelo ga o tsamaye le gore o dumele fela gore ke tla go bolelela seo re tla se etsa re tla tlhokomela go kenya mogatlhong wa rona ga o ka etsa go fela o a bona ga o ka tlaka ka dinthwana tse mmalwa fela tsene tse o buang ka tsona o bontshe fela e ya o dumelana le bona tsamaya le bona e naana o bane o profeta wa nnete wa modimo a ka sutha lentsweng la modimo le ka tlhela gona mathaka ana a re empa re bone pono baprofeta bana ba magolo a mane re a tseba re baprofeta re a tseba o ba re baprofeta mekia a re ga ke belaele le bone pono ga ke belaele le ganyenyane seo le se boneng pono empa ga e tsamelana le lentswe leo ya bone amen gore le nna ke bone pono amen omohao e ne e le pontsho e ne e le pontsho a re ke bone pono mme ke bone iseraele e ka dinko tse thalane modima le ralla e sena modisa mme mookamedi e mogolo eno bishopo a nyoloa mme ya mo jabela molomong a re moya wa modimo o ile kae ga o ne o tswa go nna a re o tla bona motlha o keneng tšhankaneng o tla bona yena a kabe a re tlhatlhela ntlhaka le o tšhankaneng e be le mofepe bogobe ba mahlomola le mofe le metsi ya mahlomola gona gore motlha ke kutlang ka kgotsa gore jale ke tla mo sebetsa mikia wa gale a ema mone ka guri yalo morena a re ga o ka gutla modimo ga o a bua le nna keo e ne e le pontsho gore baprofeta ba jehova baprofeta ba modimo ba dula le lentswe la modimo ga le na le moprofete ya reng le kolobetse ka maemedi a ntate mora le moya o galelang ke moprofete wa bohata
You say there's a prophet among you.
Halibua ka mo profeta haralona yaring una le medimi e meraro ke mo profeta wa bohata ha o lengolo la yona ke hantle
but a true prophet
mo profeta wa nnete wa modimo o tla dula le lentswe leo mme ha pone ha e le kgahla le lentswe leo ha se mo profeta wa nnete ya tswa mo modimo ha o sebaka bibili mo motho a kileng a kolobetswa ka leemedi la ntate mora moyo halang Shebang Paulo o se udimo mono tšhankane mojude e monyenyane ya nko e kgopo ya lefatla ya robetseng odimo mono a hula dilemo tse mašome a mabedi tšhankaneng ya Roma a ngola mangolo ana jwale le nagana bareri ba basadi ba ne ba naganang ka Paulosi motlha a reng basadi bao ba gutse dikerekeng ga ke ba dumele go bua ke nagana ba ne ba tla monyekoetsa melomo le nagana gore dibishopo tseo di ile tsa nagana dibishopo tseo motlha ba buang dintho tse fapaneng tsena tsotlhe tlogela ntho ena mona le ena mona hohle hona gwane Paulosi mpolelle thakaleke mang le hona thakalele robetse modimo bone tshankane empa o ne a kopane le Jesu a tsiba sona bua ka sona le ho tswa tshopeng sona seo ka mora le ifila Paulosi katelo ba bo ba ka tshopa sona seo sa di bishop di dilala ba fitla le khotla na nisene le ho ha bo ba kereke ya katoliki ho ritsetsa hole le lentse la modimo ke hona mo ho tena ntho ya lona ya ntate mora mo yo halala ke phepetsa mali mang hohle se chabeng sefe ho ihanyetsa
amen amen amen
thus saith the lord
amen
hallelujah
Urialo mure kolo betso e o sebediswa le emedi la ntate mora moyo halala e fosa het
amen
urialo mure
amen
I command every one of you on here on
ke laela e mole mo walona hudimo bona ka ba tape ya iso kolo betso ka le bitso la Jesu Kriste ho kolo betso ha ka le bitso la Jesu Kriste Paulo o se u ditetse tsano rubo kapa shume rubo tsano uitse nale ya boetse moya halala ho tswa le dimetse ba hari tsebe hore ibe moya halala ho tena hore ibe le kolobelitswe wing ba re kolobelitswe empa e seng ka kolobetse ya bo Kriste ntate mura le moya halala ha se kolobetse ya bo Kriste
amen
no christian was ever baptized like that
ao mo Kriste ya ke le na kolobetse jwalo ka bibeleng ka ba dilimontse magolo ka mura bibele ke tumelana ya katoliki me a se thutu ya bo Kriste
Show me in the Bible.
Amen.
It's a Mponseng ka hara bibi. Ki tekanyet. Ki tshebetse ya matemone. Ha ke re batho ba kolobedi tsho jalo ba jalo. Modimo na le batho ba bangata ka mono ka jeno ba sa tsibilletho. Empa hora e fihlile. E ka khona re gotlile lentswe. Ha e ba re lebeletse modimo o sebetsa tsatsi lena. Jalo ka a sebeditse mohlango. Ke itse ho mme mohlana a shapile a shokare. Mme o tla kena ke ba mo Kriste ke sale mohlanyana kana ka batla ka batisisa ka tsiba o ba modimo no le teng o latela dipono tse o di tseba ke ka ntotse hlaile mo pelong bohle jwalo tare ya ba ke fumana kereke ya katoliki ere rona re kereke seo bebele se buang ha se etse phapang re a dumela ho ho ituketse empa rona re kereke seo re se buang modimo se tiisa le hodimo mme ka hona ha o le jwalo ba e sebetsa tjena ke mmele o mo maluthere a itse ba fositse kaofela re dumela tjena mabaptisti a re ba fositse bohle re dumela tjena mme ho na le magolo a mmele eo
hale
motho ka ba le tumelo jwang ke efe e lokileng hara tsona ho na le ntho e lengwe fela e lokileng ke ne ke sa e tsebe mohlang oo ka re mme ke ile ka kgutlela bibeleng mme ka fumana ka moo baapostola bao ba pele mofuta wa kereke ya bona ka moo ba rutileng le dintho tseo ba di entseng ka etsa hantle fela ka moo ba e entseng ka moo bibele e boletseng mme ka fumana ditholwana tse tshwanang
Amen.
Tsarela ntaiso ena empa e motsibu wa tsela ke motsamai wa yona ke nnete ka fumana tsona ditholwana tseo ba di fumaneng ka hona o ke ke wa ha tshepo nthong ena le mekgwa e fapaneng e magolo a robong a yang ka mona le ka mane ya ba ke fumana ka hara bebele hore Jesu o buile ka sebele sa hae e ka re ha motho a nka lentswe le leng kapa a le fetola ka hara buka ena motho ya ka eketsa letho ho lona kapa a fokotsa letho ho lona le yena o tla tloswa kabelo ya hae bukeng ya bophelo ho bontsha lebitso la hae le ne le le teng mono ke hantle empa le tla hlakolwa
Oh,
ke lokela ho kgutlela lentswe lena. Ma o di mo le le fast le ka feta empa lentswe la ka le keke la hloleya e monghadi. Lentswe la motho be le shano, ha ka ibe nnete. Jesu boletse, a re le le lentswe. Ya. Oh, bana, ya. Josafate wa tsiba wa modimo bolo ka mo prophet wa nnete wa mahontle. Ya dula le lentswe la hai, ne a sa keke ka lona, e monghadi. O ile a dula le lona hantle. Magolo a mane kgahlano le yena ka di prophet tsa bona. Hape empa la hai ine le lentswe la modimo ka pontsho e tshwanang le dintho mme ke re ka jeno seo re se tlhokang ka jeno ke monna moprofeta ya hlang hara rona ya tla dula le lentswe la modimo ho sa tsotele se bolelwang ke motho sele kapa seo phuteo efe fela ya mokgatlo e se buile mme ke ye o ne a sa fui tshebedisano mmo moshe o ne a sa fui tshebedisano mmo No na sa fui sebedisano mo ha o le among wa bona fela ya kile na fui sebedisano mo e khahlano le bona yohle empa ke di bontsho matsatsing a mabe pele modimo a rumela kahlolo mme modimo o boloka lentswe la ona mme o batla lentswe la ona le boloka ke batho ba ona ho bokwe morena
getting down to the closing
jwale ha ke ya o kwaleng mme tsuye mmalo fela jwale mamelang ka hloko
there was a man sent from god
Monna sa arumile ke modimo lebitso la hae e le Johane pontsho ya moprofeta le pele Jesu a fitla lefatsheng o itlaleya a roma moprofeta ka pela hae. Na o entse go a romela moprofeta Elia wa testamente ya gale o ne a profetile go tla ka maatla a Elia wa testamente ya gale.
He was to be a prophet sign.
In that time, Jesus was coming. That there was to be a Messiah coming.
And John came out of the wilderness. He was a sign.
That the Messiah was on his road. Because John was a sign. Israel was a sign.
That's where the people miss it.
They don't believe their prophets. Bampa bahana we do mela che ar una le messia ya tlang.
This man was a man sent from God.
Monna eno ne le monna rumilwang ke modimo. Oh moina asina bala daddy modimo wa mofa bala daddy mohlatswana jalo fela ka haetse ditse Elia.
God give him his following.
Modimo wa mofa bala daddy bahai ha ka ifumana mogatlong o itse wa dipolitiki a bulela le a dula lentswe la modimo me modimo wa mofa mohlatswana. Elia o ile a dula lentswe la modimo modimo wa mofa mohlatswana. Monna eno na sa fuwa tshebedisano mmo a sina balatedi ho se tshebedisano mmo e se setho sa putheo e hlophilwe a sa kopi letho mme a sa tshabe letho. Inele Johan, hobane inele monna ya rumilweng ke modimo ke ka hona a ileng a ema. Inele Elia ya emi mbono kgodisa batho goba Mesia o ne a tla a re ke lentse le ao anfelele jalo ka moprofeta Eza a boletse tlhekelang go kopana le morena ke ya bafarisi bao le basadusi ba eme mbono mme ba tsekisana ka diphega tsa bona le dintho ya re ba sa tsekisana ba phaile kgang ka yona Mesia a tla a ntle a ra bona a ntse a tsamaya. Johanne a re bonang ke eo halleluja Mushebe, ne a motsebisitse. Ye, o ya me haralona, bona joale. Ba bonyana yo ma hodimo a rora. Jesu a kena metsi. Ne joane a park a bona moya wa modimo o ka le, o theuwa. Le ntle hoele. Ena ke mora wa ka, ya ratwa e o ke khatswa ke o dula ho yena. O bana bana. Joane a re joale ka gona ke kokobele. Yena a phame. O mo profeti ya mokatang, pontsi ya Israele.
Yes sir. He was a man sent from God.
Inele monna ya rumilweng ke modimo le ntata ene le mo priesta o e ntata e Zakaria ene le mo priesta impana le hlokometse modimo ha wako dumela mo profeta eo ho tswakana le megato ya bona ntata ya ka ba mo se skolo sa bona sa tika modimo puteng e hlophile nya sketekete ba moetse mo reri e mo tle ya tseba le mo kwetlisa ka botlalo le mo somela ka dintho tsohle ana sa lokela o di fumana impa modimo a se dumela moya wa hai o silafatswa.
Do you understand?
Amen.
Le o tlisisa a sa tlo dumela monna yo ho tswakana le megato. E se setho sa o le mong hara yona ho se mogha mo farisi ba sadusi mo herota kapa seo e ka ba sona fela modimo o sa tlo e dumela. A tswalo ka mohlolo ine le mwana ya mohlolo ine le mo profeta ntata ye le mo priesta empa a sa tlo mo dumela ho tswakana le boikaketsi bohle ba bona dumedi ba bo farisi le dintho. We lie down, come with a can tell the fellow, come with the fellow, but he's so eka card, amen.
He trained him by experience.
I'm with Lisa, come with the bell. Kiona Ekaba, and with the Babu Jim, Mosatuan, and see the hunter so to my eye,
God vindicated that commission. Where did he vindicate that?
Modimo, we learned it for Tumo Ew. O ile a netefatsa kae noke jwale ga o ka kopanya pedi le pedi wa bona gantle o dima noka. Ke lentse le ya oanfelele le ka mmile wa morena le lokisa tsela ya hae. Johanne mone a rumilwe ke modimo modimo wa sikwa modumela o silafatsa ke yona wa mokwetlisa le pele ke modimo wa mokwetlisa e seng dikolong tsa bona e seng thuta modimo nya bona hola a etsa akabe a topetse ntotse ka ntseo ba tsang dikolong ba di fumaneng ka jeno dikolo tsa mefuta yohle e seng Presbyterian fela Baptist Methodist empa dikolo tsa Pentecostal di mpe hakalo fela sefe fela sa dikolo tseo tsa thuta modimo tse ba ntsha mono.
His coming told the spirit of Isaiah.
Buka ya o katela ka ra bebele tsenolo e re supisa go khutela ga haetsa tsina qetelo go kereke ba di tshaba pontsho ka mo ba e fosa o profitile go khutla ha e jana go khutla ho holo le ho bobedi ha morena ho mala ke ya gaolo ya nne le di tshenolo ha pe gaolo ya tharo e re bolela a tla fika mo na matsatsing a qetelo yena yeo ya tla emela batho sego ka mo hlatswana o modimo a tla mo fa ona o tla fika matsatsing a qetelo modimo o itsalo e tla ba points of challenge sa ba di tshaba hore nako ya sona e fedile.
And remember when he appears on the scene
le hopola go hlahla hantime nako ya tametsi a rapele modimo mo romela nako ya tametsi
hang
ba mosebetsi wa hae wa lentso fela mesia o ile iponsa hang ha e mogolo eno ya tlase ka matsatsing a qetelo a qeta mosebetsi wa hae wa lentso mesia o tla iponsa ho tla ba jwalo.
The time is at hand, so we better pray.
Nako ya tametsi re mpe rapele o mpe o tala o rapele bontsho ya hae e rometsese modimo mongwae ona e tla paka se wa leng sona motho ka mongwe o tla e tseba modimo o tla e paka e le nnete o tla bontsha metlholo le meka e o soka go etswa e tshwanang le yona godimo a lefatshe ka yona ga ke bolele o thefoleya go tsikutlheya le o bua ka dipuo o tla tsheetswa ke lentswe la modimo ka mo monna eno a na le ka teng.
Is prophesied and coming in Malachi 4 and Revelation 3. So he Obani, will come.
O prophet to who? O Malachi ne le tshenolo tharo. Ka baka leo, o tla. Ha o letho le tla mothibela, o tla. Amen. O tla fitla mona. Amen. Ba tuba ke bona ka difatla tsa bona ka jeno, ni ba tale ho la modimo, mme le shebesetsa hala. Le tla mona hlaka mmata e mongadi. O latela lengolo pontsho ya molaetse wa hai e tla ba o khutlisetsa. Ita ba ntho ya ile re tla motseba ile eng re tla tseba jang hore ke yona e lokileng le ya tseba Israele e kile ya botsa taba eo mane ho Deuteronomy kgaolo ya 20 temana 20 ke ya kgolwa ke yona o itse re tla motseba jang hobane ke yena ya lokileng re tseba jang modimo o re re tla motseba.
What will he do? He'll be turning the hearts of the children back to the original.
Uta etang uta be a khutsetsa dipelo tsa bana molaetse ngwa mantlo o Pentecosta tsimulo o bana pontso e tlhuiswa maso pontso ya nnete le ba e fosa ba etsa jalo ka mihla rao kere kenya nnete molaetse wa nnete o tla ema a le mong kgatlhano le diphuteo tse tlhophilweng ka sebete mme a sa tshabe letho ka gorialo morena a keke a kekisa phuteo efe fela e tlhophilweng a keke a kenakenana le efe fela ka le a keke a honyetsa mantswe a le o tla be a tsepame a otlholoile lentsweng gorialo morena modimo o tla netefatsa tshebetso ya hae ya molaetse ka dipontsho le meka tshenolo e kgolo ya lentswe leo le tlisetsa batho ke letsatsi le le kakang le atametsi jwale ka o tla ema jwale ka Petrosi le Johanne ka letsatsi la Pentecosta ka mora Pentecosta moo bane ba tlatswe ka moya o halelang go kolobetswa mono ba ema ka gara lekgotla leo la Sanhedrin mono ba ema mono ka sebete sotlhe se baneng ba ena le sone motlha ba reng ke le tsibela o se tlhole le mpolela lebitso la Jesu gape a re na o molemo go rona go utlwa lona kapa modimo ke katlholeleng e le lona basa rutea basa bala. Amen.
They were prophets.
Yes.
They were prophets.
Ine le ba profeta. Ine le ba profeta ba tlotsitsweng ke modimo. Ine di pontsa moya o halalelang. Ine le ba profeta molato ke sine se fosaetse ka obane ba re di ba rona ba metla ya jwale ba ho thweng ke ba re ka ntle mona matshile a maholo e di hempe se fosilwe le gato ha itse beletse ka modimo fetse ka mo le hot noto le tsebang ka bosuba e gepeta ha e fihla ba e ba nyulwele mona hola batho ba pente go se ba nyulwela mona le ba jwale Jesu o re laetse o nyulwela mona le o dula o fihlela re amohela matla a tswa modimo jwale ba ina re se tete le matsatsi a re bo mona le hona ha re amoheleng ka tumelo jwale nna le moyo hallang re ya But we didn't do that mona. We didn't say Jesus our life was better. We pichelo, bokabo bo le siyo. A nge ke ne bolela taba. Ke a tsiba taba ena e taping empa. Ke ena e fihla o le jalo. Mamelang. Ke tla bolela taba engwe. Ke di show. Ba tu ba le ka ho. E sale ke sa dumela hore moya halang ene le utsukutlea. E sale ke sa dumela hore moya halang o pa ke ke ne lo bua ka dipuo ka pa holla, ka pa hoeletsa. Se o ke le tsisi mo tsa maikutlo. Ke dumela o ba le moya halang o ka etsa ho. Empa moya halang ke mo modimo bo a ile ka hare ke dumela hore sekagata se seholo sa batho ba ipulengisang ba na le moya halang ha ba tsile ntho le e nngwe ka ona o kopana le modimo jwang le tsatsi la pentecosta jwale ba bua jwale ka mamethodisi ka jeno presbyterian le methodisi nkile ka botsa le a dumela le na le o e o amohela ka tumelo ka tumelo ha o letho ga se ona It's the same thing. You like to see it. 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 You like to see it.
How God! I've seen people at a ball game get so happy they stammer their
Come on, Mudimo. You won't be to Papa Dina Bolo, but Taba Hova Benia Milomia Bona, and to Young William, this is Gelampulella, the Sakasoleso, Puloso. Mimapanda kosta afisa bafubi batho me ba rubona ha ba bua ka dipuo bana le moyo halang me ba bamba bona ba phili mifuta yohle ya maphilo ha morao mamela moina ka tsi la penta kosta hona o se jwalo ba ne ba sa itsika ka dipuo tsa letho ka pantho e sile ya re ba sa dutsi mono ka le tulong e lengwe ba le gopolo e lengwe modimo a thewa ka sebele ha ra bona ba bona o dima e molemo wa bona malaka be a mollo a ka ntho eo a leke ka o dima hloe tsa bona Mudimo no le temono ke se le thola ke amohela ka tumelo ka patsimo ya itseng ba ile ba tlatswa ka moyo halang me ba tso me ba talela ho bua ka dipuo empa pele ba ne ba kopane le modimo ke bona botata ka jeno ba tu ba fudwe ya banke tsimo me a se moyo halang ke modimo ho a ile ka ha mantsi a ho ke mantsi a hai ke a le bolella se re se toka ka jeno dipitso batho ba kena basadi jalo ba kena ba buika dipuo ba boele batho mme ga o fitlha moo ba kenang dikereke tsa bona e kabile ya kabe a dutse mona ke sa tswa amohela lengolo le tswang kae kae tlase mono tsatsi le leng mo mosadi a itseng ke setho sa ntho e itseng e golo mokgatlho o mogolo ga di ka o feta wa mapentecosta mokgatlho o mogolo wa matrintase ba re basadi ba rona botlhe moina branam botlhe ba kuta moriri wa bona ke ne ke na le moriri o motsho o molelele a re e sa le ko o rata goba ke dumetse e ne e le wa morena gore ga ke so tshase makeupo le ka motlha kereke ya rona e re ruta ha e le ntho ya mehleng ya gale gore ba re go nna ga ke thatetse moriri wa ka sesoba ka morago gotho tlhokomela lebidi la gao le ka morago le pantšhile dintho tse kang tseo tsotlhe gore o jere lebidi lebidi le pantšhileng ka morago tlho ya gago le gore qetelelo monna wa ka re gobaneng o sa phuthe moriri wa gago mme wa tshwana le bona kao fela jwale ke tshwere lengolo le gutlelang go yena o ile a re a tho o jalo ke utlwile e nngwe ya ditape tsa gago gore kololetso ya bakeresete e ka lebitso la jesu kereste jwale le tseba seo a tla se fumana le re o ile a re mpolelele moina branam ke lapile ke batla go tseba seo ke se entseng
Say shame on that backslidden husband.
Di song ka mongala e wa monna wa hao. Le ka shopa se shoka mo rapedi. Se o rapela le sona. Tswara bo. Hantle. Modimo a ke ke a fetuwa. Ha modimo a bua taba o dile ka yona. Ha ke tsotsele ke mongala. E minga ta ka ya ba reli ba batla go qeka. Ho tsimana mogatlo mo holo ka ba se shopa. Re shoka ba. Ba bulela pholoso. Banna ba ema mme ba dumela basadi ba bona go etsa tse jalo ke na le tshepo e nyenyane boiphitlhelong ba lona jalo ka bakeresete hante ke pako kapa ke lefu jonna ke ena ka mokgwa o ngodisa dikerekeng dikereke tsa pentecosta go boela o tswa o sa fetoa le ganyenyana go dula o itshwanela o sa sisinyee le ganyenyana o mohao ke eng bojesebele ba metlha ya jwale mosadi o mong fela ka gara bebele ya kileng a itaka sefatlheo mme modimo wa mo fepa dintšha bo jesebele ba mehla ya jwale ba hulanya bo akabe ba bona ka molala wa hempe monnana o fefele ya sadi fetseng ya dumelela mosadi wa a o etsa tse jwalo go tena marikgwana le dintho mme a tswele ka ntle strateng mme a apare mesi ike sosage e gamotsweng ka letlalo jwalo le go tsamaya ga ke buile motlae ga se sebaka sa metlae seno lena ke lentse la modimo le lokile gantle a theosa ka strata a apere mosi o tiileng gona a sitwang go tsamaya e re ga monna e mongwe a etsa tlhagiso ka yena gomme o batla go mo lwantsha e ka re o tlhoka go jabelwa ditlhaga ke gantle ka go dumelela go e etsa go bontsha seo e ntsweng ka sona ke gantle gagolo seo re se tlhokang ke efangeli modimo tlhagisa time motho ya gotletseng lentsweng gantle modimo o itse a se le ntho e tshwanelegang ga mosadi a ya kerekeng mme a rapela ka moriri wa hae o pongweng mme mosadi a kutang moriri wa haiki monna o na le tokelo e phethaetseng go motlala ke mosadi a tlontlolegang bebele e boletse jwalo o tlontlolola monna wa hae motlhomong ga e tsebe mosadi o fofele ya aparang marikgwana wa tlontlolola motlhomong ga e tsebe mofumane ga ke leke go utlwisa botlhoko ke leka go pholosa letshelela mollo le dihele baka
Well, you say I got the Holy Ghost.
Oh, with the Holy Ghost. I'm going to go to the Holy Ghost. Ke bone dipotloto di robetse godima tafole mme dingwala ka leleme le e sa tsejweng mme gotlhe motho a letoloki e ne e le nnete mme sempolele ka dipuo di fumana di le ngata gona jwale le yaole jwalo ke dumela gore modimo o na le puo e e sa tsejweng ke a dumela modimo o bua ka dipuo tse sa tsejweng empa o seke wa itshutlhela ka ntho eo paulosi o boletse yanka bua ka puo tsa batho le tsa manyoloi mme ke sena moya o galla ga ke letho yanka tshutisa dithaba batho ba bangata ba lekang gore o ema ke monna e mogolo wa modimo e ka re le ka bona metlholo e mogolo gele matemona a fodisa matemona a ye a tswe mme a etse dintho tse e kang tseo ke tseba baloi ba tswang dintho tse e kang tseo a ikgatlhile ka segatlha jwalo mme ba kenye setšhelete ka gare a tlhothe moriri ka moratlho ya hai a o sube a o ine mading a o latlhele ka gare mme batho bao ke batho ba tshepegang ba dumelang ga se motho eo ke batho bao ba dumelang gore ba atamela modimo ka moloi eo na jesu gare ba bangata ba tlatla go nna ka letsatsi leo le gore ke ile ka tshwara matsholo a magolo a phodiso eo a se pontsho ke pontsho ya gore re pheletseo na jesu ga a bolela go matheo kgaole masomedi a metso emene motlhomong temaneng ya masupedi nne gape masupedi nne masupedi nne mme o itse o tla tlhaba porofeta wa bogadi matsatsing a qetelo mme ba tlaetsa dipontsho tse golo go ka thetsang le bona bakgethwa gole go ka etswa empa bakgethwa ba eme lentsing ba tseba seo pontsho ya nnete e leng sone motho a ka kgona jwang o etsa dintho tsena a latola tumelo go modimo a re ke moporofeta ya tswang go modimo motho a ka tla kgona jwang e ka naya ba moporofeta jwalo ka bao tlase mono metlheng ya akabe le josafate motlha miki a na ema empa bana ba e na le a emeng lentsweng tlase mono elia lentswe la morena le ne le ngotswe gore akabe o tla fitlhela pheletso ya hae mme pono ya elia e ne e tsamanana le seo mme monnaofe ya ipitsa motho wa moya kapa moprofeta o tsebisisa gantle gore lentswe le lene le leng la gona le lokile e ka ba motrinta a se jwang a ka kolobetswa jwang ka lebitso la ntate mora le moya wa galelang mme a re o tlotsitswe ke moya
And still be anointed with the Spirit.
It cannot be done with the responsibility. Ke a elelelo a sepolelo e ratwang eo empa ga re batle go ratwa motho o batla go tshepagala jwale jesebele le bo akabe ee monghadi gobaneng ba etsa gobaneng basadi ba etsa ba dula ba pomme moriri wa bona mme ba tshasa meikapo mme batho ba tenne marikgwana le dintho tseo nakong eo banna ba fetang le dintho tse jwalo banna ba bona ba etsa jwalo bane ga bana moprofete wa nnete sefaleng sa bona go ba bolelela nnete ba re go bona e ga o a fapana o itoketse ga o a tlameya o kenakenana le gono lona ke lentswe la morena
The Bible said any woman that will put on a garment pertains to a man is an abomination before God.
Ibilitse musadi ya paransi ya parosa munna ke manyala pila mudimo. Mudimo ha ufetuwe. Akafetwa jwang maybe mudimo ke mohloka pheletso. A hloka mo profit wa nnete ya babulela gore e o ke pontsho ya ketelo. Ibili itse batla yetse. E sa ya khole ya mosalo itse. Basadi batla etsa jwa matsatsi a ketelo. Hank. Ka hona. Ke ba o he.
But they say they got a prophet in the
building. Impa. Ba re bana le bom prophet as fale. Ba tsaba lentso la modimo e seng o tsaba puteo. A rapele modimo gore romela le sedi leo la morao. Ba sedi wa mantsiboya gore romela e o are tshepiseng bo romela ho kereke e gethile. Ya tla ba bolela nnete. E ma lentso la modimo gore bo tshe sebele bao le bo akabe. Mi ba tla ba arula ke hantle haholo. Hopola mohlaba sadi bana ba tla ba itshwara jwalo jwalo khutlela morao na kwana mohlaba ba tala ba poma moriri wa bona ba bile ba itshwara jwalo mohlaba sadi ba kala ba itshwara jwalo ke nako le sehla seo mohla Elia matsatsi a qetelo a lokela mohlati neng ka pontsho ya nako ya bofelo ka pontsho ya nako ya qetelo jwalo ka matsatsi a lota ya bona pontsho ya nako ya qetelo mohlaba sadi ba kala ba itshwara jwalo ba itshwere jwalo hona jwale ke nakong eo Elisha a lokelang ho hlaela sebaeng a phuphutha le ho bitsa a kgalema mme a heletsa hantle pontsho ya modimo e ntse e mo tsheeditse a tswela pele.
He ain't going to call no big bunch now. The Bible said, fear not little flock.
I can't get a big bunch of people. That's right. That's right. That's exactly right. He has to be rejected by all the flock.
He has to be rejected
by all the little flock. For he's like Elijah. But he said, Elijah and Jonah with Israel flock. Yes. Johanne ka mohlatswana wa hae. Ne bona mo re emeng ka jeno. Re tlamehile ho kgutlela morao ho Pentecost ya mantlha. Re tlamehile ho kgutlela morao dinthong tsa Modimo. Re tlamehile ho kgutlela morao moena gaitsedi o seke wa thetswa boiphihlelong ba hao. Re ya re emetse hora eo. O seke wa nka fela. Ke tshepa jwalo. Ke a dumela ke o amoela ka tumelo. O seke wa etsa jwalo o kopana le Modimo sefatlhego le sefatlhego. Mme o tlatswe ka moya. Mme o nto o sheba se etsahalang. Mme ha moya o ka ho wena o thulana le lentswe lena o mpe o tele moya o ya o fumane. Rapela Modimo ho fa moya he. Mo sa moya ona o hlantsa tsina qetelo. E tla be e le hlokomediso kgahlano le bao. Bao ba fosa etseng ya bona. O bane Johanne o itse. Le seke la re ka ho rona hore rona hore lona Abraham ke ntata lona. Re na le re ya rona. Bo ntata rona e ne le ma Methodist, ma Baptist, Presbyterian ka pa Pentecostal. Le seke la nahana la re lona Modimo mme le bana ba Abraham ba Modimo ka tsosetsa Abraham bana le ka majwe ana le se nahane ka hoba le Pentecosta le tla belwa ka thoko le ho leka Modimo a ka tsosetsa Abraham bana le ka majwe ana ke hantle haholo e monghadi bolela lentswe la Modimo fela ka botshepehi ba letsatsi la ho qetela boprofeta ba hae bojwalo ha le ka ntumella ho phetla mona motsotso fela e re le ke le bontshe ka moo re ka fumanang ka teng ke tshwere mangolo a mangata a ngotsweng fatshe mona ke ne ke ntse ke lebisa ona fela ke batla go lebalela le leng go tswa rona pele ha re nkeng Deuteronomy kgaolo ya 18 mme re tla fumana motsotsong fela e le fela pele re kwala mona ke tla ke lebalele lengolo lena. Ho Deuteronomy kgaolo ya 18 ke hantle mme ha re boneng jwale temane ya 20 ya kgaolo ya 18 Deuteronomy 20.
But the prophet which shall presume to speak
empa ha ile mo profeta ya ipeanga wi khomoso hore a bulele ka lebitso laka taba e ke sakang ka molaela yona hore a bulele ya mohlomong a bua ka lebitso la midimo e sile mo ngate mo profeta yo ashwe
right spiritually gone
ke hantle simoyeng ho fedile ho lokile moya wa tsan sibe ke wona o tla na le modimo o le mong e se midimo.
And if thou sayest,
ikare ha ubulela pelonya hao na re ka khetha jwang lentsweleso sakala bulelo ke Jehova re ka tsiba jwang ba tla hlaba le bangata re ka tsiba jwang ene o bua sane le emo o bua sane jwalo ka emo ya bulela sane ye emo o buile sane le jwalo 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 le hlokomele re a tsiba.
When a prophet speaketh in the name of the Lord, If the thing falleth not,
it shall come to pass. That is the thing which the Lord has not spoken. But the
prophet has spoken for such a season. Thou shalt not be afraid of him.
Jehovah asa kang ay bulela.
Mo prophet ayo,
we bulela sika we chomose. Simo tabe. Hamodi mo sa ibuwa. Juale le se tabe yona. We tiket. So lampile fela lebele lebale. Yabon. Joale Sheban se ore sutwa ka jeno tumelo ya apostola tumelo ya methodist tumelo ya baptist tumelo ya pentecost tumelo ki lifumana kai
ke pepeza motho mponsa
tumelo ya apostola be le ke ya golo ha o ntwe ka ngeo ha e ba apostola ba kile ba ba le tumelo eo ba itshwarela ka yona ke ena ba ka emo le emo wa lona le o lebele tso ka lebitso la Jesu Kriste tshwarela nya dibitsa lona me le tsamoela neo ya moya halala go ba palo ena e etse ditse lona ha le bone mo re leng teng metswalle re maemong a tshosang ke pontsho ya nnete e tlhokisang matlo joale lona le banna le basadi bongata ba lona mme le bana ba modimo le se tlodise matlho gopola re loketse go fumana dintho tsena di loketse go tlatsa tsin lena goreng ena eo re phelang go yona joale ena ke hora eo pejana fela go gutlha mesia e ka kgona go tlhaye mogosi o tswang go modimo gantse ke lebalele ona ga re gutlhele go malakia ke ketelong ya testamente ya gale mme le mamele seo a se buang mona go malakia jwale re tlabe re mamelang taba ena motsotso fela jwale ga le ka lemoa malakia tharo ke re jesu o buile ka go tla ga johane onang ke a roma lengosa laka le tle le tlheke tsela pelaka mme gang morena eo le mmatlang o tla kena tempeleng ya gae e le lenyelo ile a selekane leo le le lakatsang kwatla go bolela jehofa wa magotla eo e ne e le johanne a tumisa go tla ga jesu mme a tla tempeleng gantle seo a se boletseng morumowa wa selekane lenyelo ile ne ne le mmo kwana lehwata teng mmo le barutiwa kapa leiseraele e a dumela e ne le morumowa eo be o itse ke tswa go modimo mme ke gotlela go modimo jwale gobaneng paulosi a ile a fua phatla ya bolwetse go mo kokobetsa goba jesu a šwa a epelwe a tsiwe gape ka mora nako e telele paulosi a kopana le ena sefatlhego le sefatlhego tseleng e yang damaseka a re ke tswa go modimo le go gutlhela go modimo paulosi a sheba godimo lesedi le legolo le ne le eme mono yona topalo eo ya mollo na le tseba seo ke buang ka sona yona topalo eo ya mollo mme paulosi a bua le ena ya ba o bua le paulosi batho ba baka ba mo utlwa ga baka ba mo utlwa empa paulosi o mo utlwile a re saule saule o ntlhorisetsa nna a re o ma morena a re ke nna jesu jwale tsowa o kene strateng se di tswang se lokileng o tla bolelwa teng ke na le moprofete ya ta fitlha mono go laela se o tla senyetsa wa bona le ka moo paulosi a theoa kolobetswa re o bitsa morena o amogela moya o galelang mme paulosi a re ke file phatsa ya nama eo ke e neilweng le temona lenyelo la diabolosi le nkwatlhelang moo e kare kwatlhelo ka mora kwatlhelo o ne a tlhaphoelwa a ntw a e fumana o mootla gape gore ke botsitse morena gararo gore e tlose go nna empa morena a re paulosi gauaka o lekane le gore empa ka gore e se re motlhomong ka iphamisa ka bogolo ba tshenolo a feta gole ka tshenolo petrosi jemisi johanne kapa ofe fela go bona o mmone ka morago ba a tsamaye dilemo tse pedi kapa o feta a eme topalelong ya mollo a buisana le ena e golo ga kae ka jeno dilemo tse dikidi tse pedi mme o santse a phela eime gore ke neilwe ke tle ke seke ka iphamisa gore jwale moena ke le phametse ka go fela le ya bona ke mmone ka morago tsiwa gae bafu mme ke buile le ena kea e sere ka iphamisa mono ke neilwe ntho e nngwe e nkokobetsang ya ke yena ya balaetse bokolobetso gape lebitso la jesu gore ga lenyelo ile tswa mo godimo a re ga ke ka nyelogela dikolong tsa bona gotlhe moo ba ne ba le teng gore ga ke aka ka phakisa ka nyelogela jerusalema ga ba feta dilemo tse lesome le metso e mene gore kampa ka theola egepeta tlase a sia mono mme a botsisisa morena a dula mono dilemo tse ka bang tharo a ithuta testamente ya gale go bona gore e bapa le yona yotlhe ya re motlha a gutlhang ka mora dilemo tse lesome le metso emene a kopana le petrosi le bao mme ke ya ba tshwere efangeli le nngwe ba kolobetsa ka go tshwana mme ba etsa ntho e tshwanang amen a tseba goba e ne e lokile e mongadi utlwa malakia jwale godimo mona malakia tharo jwale ga le rata a nke ke letlhakisetse yone empa ha ile lona ba tshaba le bitso laka le tla phamelwa ke letsatsi la oloka lena le poloko mahlaseding a lona lona le tla le be le thale jwale ka manamane a nontshitswe ke dilemo tsa sekete seo le tla hatakela ba bolotsana gobane ba tla ba jwale ka molora tlasa bohato ba maoto a lona tsatsing leo ke tla etsa sena go bolela jehofa magotla go tswa go kena dilemong tsa sekete melora ya ba bolotsana gopola molao wa moswe motlhanko wa ka o ke o laetseng baiseraele botlhe yena gorebe jwale ka molao le taelo jwale mamelang ka tlhoko jwale bonang ke a le romela moporofeta elia boesotle letsatsi leo la jehofa le legolo le le tshabegang jwale e ne ke ke ya ba johane eo e ne ke ke ya ba yena goba lefatshe le kabe le na le timeletswe motlhankong empa mona o boletse o maritheu kgaolo ya tharo o roma le nosa pela gae mme jose o boletse ke yena elia yana loketse go tla go tleka tsela pelaka empa pele bomo e golo e ne ya thomo e wotla ke tla le romela moporofeta elia o tla busetsa dipelo tsa bontate go bara ba bona le dipelo tsa bara go bontate ba bona gore ke se tshwe ke tla mme ka o tla lefatshe ka o le timeletsa go profeta tsatsing lena empa jwale ore o elia eo e ne e tla ba johanne morumo wa selekane e ne e le johanne ruri ke nnete e tileng jesu o boletse jwalo a ba a etisa gantle mona ke ena eo ke mmoletseng empa le ya bona e ne ke ke a e ba elia yana a tlatla le ya bona go ne ke ke ga e ba jwalo gobane le ya bona gola go bile jwalo e tla be ba seprofeto se ne se fositse lefatshe ga le yaka la timeletswa morago mono le ya bona empa pele letsatsi le legolo leo le tshabeang la morena le fitlha ke tla le romelela elia mme o tla busetsa le moang go tla a gaela go kala dipelo tsa bontate go bana ke seo a se entseng pele go tlisa molaetsa wa legati le letlha go tlhaa kreste jwale go gotolola bontate ba molao tumelong eo ya molao go ba kenya tumelong e ntšha e sa tswatswalwa jwale e tla re ga gutla kgetlho la bobedi le dipelo tsa bana di busetswa morago go bontate ba pentekosta molaetsa wa mantlha jwale phetla mona go tshenolo tharo mme le tla e bona gantle mono gape ka baka leo e profitilwe re nakong ya qetelo ngwe naka ke gantle jwale ka baprofeta bao ba magolo a mane kgatlhano le mitia ba re rea re letsatsing ya qetelo re a tseba moprofeta wa bohata o tlhagisa dipontsho tsa bohata go ngodisa mekgatlhong ya diphutheo ba re tlo o ngodise a re ngodise tlo o ngodise kerekeng ya rona tlisa lengolo la gao la botho re butse o seng gona o ka fitisetsa lengolo la gao la botho go tswa kerekeng nyane go tla go yena o masawana lengolo la gao la botho le o thusang ga o sena lefa legodimong o e lebale baprofeta ba bohata ba tla tlhagisa dipontsho tsa bohata
They'll stay with the word.
Empa sheba ba profeta ba nnete ba tla dula le lentswe la modimo dipontsho tsa nnete di tla tlisa lentswe la nnete la modimo kerekeng ya nnete mme kereke ya nnete e tla amogela lentswe mme e le thabele mohla motlhatswana o tla hlaiswa matsatsing a qetelo e tla be e le masalela a baditšhaba a tla tshidiswa motlha jesu a ne a fitlha o ne go se ba dumelang ga e se ba mmalwa fela mono setlhatshwana sa johanne e le sona se dumelang jesu a banka o tloga moo ya pele a ba etsa ba rutiwa a tswela pele motlha elia motlha tshenyeo e ne e fitlha motlha nako ya nowe e ne e fitlha e ne e le pontsho le o ile a kenya batho a rekeng motlha elia a ne a fitlha a gotolola batho pherekanong eo ba neng ba le go yona motlha johanne a ne a fitlha baprofeta botlhe e ne le pontsho pontsho dipontsho pontsho mme o re tshepisitse pontsho tsatsing la go qetela pontsho e tla tlhama tsatsing ya qetelo ke pontsho e tlodiswang maso batho ga ba e bone ba e tlola godimo fela mme ba e tlogele moena kgaitsedi o setle wa ngodisa kerekeng a nke ke bue taba ena go kwaleng jalo
If only you've had an experience.
How fumane fela boiphitlolo ba tshisimo e itseng, ma ikutlwa itseng, o sisitle mo. Le sietse jwalo batho. Ba lona. Le ya ke bua le batho. Ke ba utlwile ba lisa di tape ka morao ka mane, le gateng lena. Jwale ke bua le kereke, le ya bona. Mamela. Listen le. Wa di ntotse o tsenya ata kana go tedi. Tse ka ntse o gore batho ba le fatshe ka ntle mona. Dula le modimo. Tlhokomelang pontsho ya lona ya nnete le tla e bona e tla ba gaufi le lona empa dimilione di tla feta gantle pela yona mme di sa e bone motlha jesu a fitlhang ga baka ba mo tseba ga baka ba helelelwa elia Elia kieno atla Elisha ka dipontsho le mehlolo ya hai e tshwana papise ya Kriste le kereke ya hai Elia kieno atla ka o tshwana Elisha ka tsana dipontsho tseo Elia abile le tsona a thewa hantle a etsa ho isita le bana bona ba banyenyane ba mosalamo rao ba tso hatu ba le fahla tuwe ba ne ngosa nyoluwa jole ka Elia le bona se hlaetse bana bao ba sina nhlompho ka jeno ba tsheya me ba soma o se tshunye moena Kasulo ilo paletsi mahodimo hantle ona jwale imotsi sefahlehong sa mo America emo hantle kasulo ile getile mahodimo ale fo yohle ya modimo o matla ohle ba so yang ba molemo bana ne sibupe wa saburapedi empa balatula mahata a jona le ba jwalo o ba furalle o seke wa nka tshisimo o seke wa nka maikutlo o seke wa nka letho pele o kopana le modimo sefahleho le sefahleho mme o dumelele moya wa modimo go kena ka wena o tla tlatsa pelo ya gago le moya ka maatla le lerato le go tuka modimo nthuse o fumana sebaka sa ka kwana tulong e nngwe matsatsing a mmalwa a latelang mme ke dule mono o fitlhela ke bona mo kgato ya ka e latelang e leng teng re se re eme nako e telele ke eme nako e telele ke sa opola mohla ke ne ke kuta jarete ya ka ka morago mono mohla ke ne ke ha ntlo ena godimo mona morena o ile a mpitsa mosadi wa ka alla goba a ne a sa batle o sia mmae gore mohlhomong a ke ke a tlhokomelwa ka re le nna ke na le mme a tsofetseng ke ne ke dutse tlase mo ntsatsi le leng ke kuta jwang ka dula fatshe ka o tlhaka fela le ntse la tla gore ikarole mme ke tla o hlonolofatsa Are morena modimo a go nthabisa mo bona seo ke ya mangkhatla le sona ke tseo tso se di fedile jwale me broy o ga me Branham le yena ga to ya ka yeo ka morena
judgments
ka sura e tawota na ena la ina matsatsiana hona le tshabatse di ntle so utlwe e fan credit hona le dibaka e ka ba in fela e o le yetsa le se le ba le mantsu ya ka Listen, Lee, Daba ena ye anko. Modimo wa nke pene ya tshipi, mme a betle pelong tsa lona, le tle le sea lebale.
Don't forget it, thus saith the Lord.
Le se ke la e lebala, o rialo morena, kgutlelang ho Modimo ka dipelo tsa lona tsohle, kgutlang le se itsitle ka tshisimo, boikutlong kapa letho. Batla Modimo ka tsohle tse ka ho lona, ho fitlhela ho etsahala ntho ho lona. Ho le batlang ho tsepa matswe, le batla ho halalela, le tshaba Modimo, le batla ho phela hantle etsang hono, le se e lebale, hobane re nakong ya qetelo. Jwale hopola re na ponya tetelo.
And remember this as I close to pray in a minute. Don't forget.
Me le hopola sena ke sa kwala. Ho rapela motsutsu.
This tape still going. Listen lebale.
Nkutlwen tabernakele. Ha ba tape ena ntse tsama. Nkutlwen fase mo ita ya de. Ho tla sha pontso, pontso ya nnete.
Ho so
mo hle hlaile. Me tlhudiswa ma. Pontsi ya nnete eo Modimo a e hlaisitseng ka mehla e tlhudiswa ma. A re rapeleng.
Jesus of Nazareth. As that great voice spoke down on that day.
Jesu wa Nazareta. Jwale ka lentswe leo le leholo le buile mo mohlango diveke tse mmalwa tse fetileng. Ke eme haufi ha ke tlola sekoko seo ke potela ka sefate. Mi moya o wa tshwa di hlurun tseo tsa di fate wa Jesu wa testamente en cha ke Jehova wa ya gale.
Oh God.
O modimo ke ema o di malifika lena. Dinalo tsohle ke mahlabathi a furumelang. Dinalo tsohle ke mahlabathi a furumelang.
For some 30 years. Esele di
mo tse mashume a mararo mo rena ke hlaba mogosi phuleng ena mona. Molaetsa o ha ke so suti o ona ka noko e le nngwe go tswa mo ke kadileng. Molaetsa o tshwanang fela ntho e le nngwe.
Calling people back not to a sensation. Go kgutlisetsa batho e seng tshisimo
empa boiphitlhelong ba go kopana le Modimo le go tswalwa ke moya wa hae.
Oh, what will be left but a judgment?
Oh, kasala ing ha se kahlulo. Bao ba hana molaetsa o morena ha o letho le setseng.
Thou hast so fulfilled.
O phetile lentsula ha o hona ho tlalea dipontso tsa tsatsi la ho qetela le ho godisa o sa tlaile hore o Modimo le ho ba re fihlile mona. kasita ruta ba fa nkgedi ba ba holo dina eng ka jeno ho se ba se ba mogosi le motho mo holo wa se ba sa Jesu di tshaba tse ding ya geta me tshabo ya thewa
we hear this great man
me haruka banna ba ba holo bana ho fika kona fora ba le pa hore bomo ya pele e tla wela Louisville Kentucky e tla fiela di mile tse magolo tsa lefatshe.
Oh God.
Oh Modimo.
They had a chance.
Ba bile le monyetla wa utlwa empa ba hanne. Masedi a ditaba tsa dikereke television siamo le moya di ne di hlaisitse ha o itatolo.
Then Lord you said all that the father Jale he morena
o itse bohle ba ntate a nne le bona ba tlatla. Me ha o motho ya katlang a sa hulwa ke ntate.
Now Father I pray this prayer. Jwale ntate
ke ithapela thapelo ena ke nna yeno ke a tsofala jwale me a ke tsebe hore re setse ka matsatsi a makae morena mohlomong le ka jeno lena ha le ya re salla empa le ya o ka sala e morena ya o ka sala e bophelong baka o ho modimo na o ka bonka mme wa etsa ntho e nngwe ka bona tlotlisong ya hao.
I pray first for myself Lord that thou will give to me
ke rapela na pile morena hore o tlo mphe thato ya hao ke yetso morena e ka bang eng ke ba tla mohlaki kopana le wena ho tle hotho o sebeditse hantle ha e ba ile kgolo ka ba ile nyenyane ntwe fela e du tsimpeleng ya hao e kgolo mabapi le bophelo ba ka morena ke nna yenwa.
Send an angel with a coal of fire and cleanse our lips.
Roma lenyolo e ka le shalala mollo. Ni le hlwekisa melomo ya rona. Le hore halaletsa morena bakeng sa ntho e kgolo ya oketela e itukisetsa ngotla lefatshe.
Let us be a voice crying in the wilderness. Re ke rebelentse
ho amfelle la sebe. Itukisetsa ngokopana le modimo.
This little church, these
Kera kana ena batho bana ba atlanetsatsi le tsatsi. Me ba ganna magolo a di mile.
O eternal and loving
O wena mohlolei ya lerato ya salibalenketso le kamohla modimo Abraham Isaka le wa Jakobo ya tsitseng Jesu bafu ni jwalo o dutse le tsone le tunela boholo ba modimo modimo o a ile nameng tsone lo fasa batho bana ba o tiba tsone lo fasa ka libitso la hao.
May they always remember and know
ba ke ba hopole ka mehla me ba tsebe hore pontso e teng pontso ya bofelo ke o rapela ho ba fa le ho ba etsa batshwasi ba ba bang mosebetsing wa bona hohle moo ba ka bang teng dikong tsa strata di-cratching kapa hohle moo e ka bang teng ho paka lebenkeleng la grocery ho monna wa ralebese seo e ka bang sona fela morena ha ntho e kgale mapelo tsa bona e ke e be dipaki ba ke ba phele maphelo a galalelo a hlatswitsweng ho fitlhela ba fetoa mangolo a ngodilweng a balwang ke batho bohle. Modimo hlonolofatsa basadi ba rona o ho modimo ke o rapela ho ba thusa ho hlatswa difahleho tsa bona bao ba sa etseng jwalo ho nka o hlakola makeup o wa Jezebele ho bona ba be le sebete sa bakreste le moya wa modimo o lekaneng hodima bona hakana ho tseba hore ha ba lokela ho apara diaparo tse sa hlwekang tseo ba diaparang ba dumelle ho hodisa moriri wa bona jwale ka mafumahadi hoba o ngodilwe bebeleng ho hotle mahlong a morena ke lekala le lenyenyane leo le tla phema dintho tsena tsohle tse hlane tsatsing la bofelo e tla ba tlotliso mahlong a modimo jwalo ka ha moprofeta a e boletse pele modimo fana ka seo ha o seo nka hlolang ke se etsa ke hlabile mokgosi ka lentswe la ka selemo ka morao ho selemo morena mme ha o sa nke kgato jwale ha o letho leo nka le etsang. Ke a rapela hore o tlo phetise mme ke a tseba o tla phetisa hoba o itshepise lentswe la hao mme ke hona moo ke emang teng nkapa ka fela morena mme ha o motho ya katlang o sa mohula mme bohle ba ntate a faneng ka bona ba tlatla ke na le kgodiso eo ya hore lentswe la hao le tla hlokomelwa re hlonolofatse morena mme ha o ena le ba itshetlehileng ka tshisimoo fela mona mohlomong ba hoeleditse mohlomong ba na le moya o halalelang kapa re ke ke ra isitle ya mono morena goba re bone batho dipapading tsa bolo ba hlaba ditlatse re bone batho boithabisong ba lefatshe ba hlaba ditlatse re bone ba thabang ho ballang flurung ba tansa dintho tseo tsohle ha se wena eo modimo empa ho kopana le wena le ho bua le wena mme o ntano o arabela ke seo re se batlang morena o ke a o rapela modimo motsotsong ona ona hore o tlo o romela moya o halla o ka phaposing ena tulonyana ena e thobile ha o tulo e motshwanelang e wa katlang ho yona empa ke arapela modimo hore ka tsela ya hao o tlo mo theolele ka hara phapusi hantle go di sameya jalo ka tlisa tswa bolela morena mohlomong o beile kutu e kgobantsileng ya motho e mo malebana le dimemo tsena tsa aletare ka o qeka le o phiella batho ho nyoloha mme ha re kgutla isa ore bafumane e le bana ba dihele habedi ho feta ka moo ba neng ba le ka teng ho qaleng ba ka tla jwang o sa ba kgodise o sa ba ahlole moya o moholo o halalelang mme ke rapela wena morena modimo ha monna eo wa moetsadibe kapa mosadi moshanyana kapa ngwanana a le ka mo a ong ona o seng hona moya o halala otleotle ka maatla a maholo a kahlolo hore dikele di tla thewa marameng a bona le o tlisetsa moyeng wa bona morena gore ba tle ba dumela o tswa botibong ba pelo tsa bona mme ba amogele kreste fana ka sena morena ba keke ba tlhoka a letare moya wa bona e tla ba a letare ya bona fana ka sena morena jwale ba tlatla go wena ka pelo yotlhe mme ba re jwale ke batla go kolobetswe ka lebitso la jesu kreste tshwarelong ya dibetsaka tseo ke di baketseng fana ka sena morena ba tlatse ka moya o halalelang re fe ba efankgedi lefatsheng ka jeno e seng ba tophelelang ba hulang mme ba etsa bana ba mokgatlho wa bodumedi modimo itsosetse bana ba mmalwa e re batho morena ba rapele ke hopotse ntlo ya kornele e ne e se o tlhaele boditšhaba pele empa ba ne ba itima dijo ba rapela mme ya re ga monna eo wa modimo moprofeta eo a ema mono mme ya re a sa bolela mantsweana moya o halalelang wa tsholola godima ba utlwang lentswe modimo tlhaisa seboka sa mofuta oo ya re petrosi a sa bolela mantsweana oho modimo ba ne ba itukisitse ba ne ba itimile dijo ba ne ba lebeletse ba ne ba tshepagetse ba sa ema fela ba ne ba eme go fitlhela baapostola bao ba ile ba ema go fitlhela modimo a theoela gara bona mme ba kgona go mmona mme ba bua le ena ba tswa ka dipelo tse ebileng tsa tshisa lefatshe la ba la romotsega
They were bold and stood
ba le sebete mme ba ema dibakeng tseo ba neng ba kapongwa ditlhogo ba re na o a re lokela go utlwa lona kapa mekgatlho ya lona kapa lona banna ba mokgatlho wa bodumedi kapa na re ka utlwa modimo le iponele e le lona mme hang fela go ba balokololwe ba tswa gantle ba bolela lebitso la jesu kreste gape oho modimo re fe ho morena re tlhaisetse eno yo o buang ka ena mangolong mo tlotse morena ke a mo batla mo romele morena oho modimo dipelo tsa rona tse lapileng di alla mo romele morena ya tla busetsa batho tumelong ya bontate gape ya tla ba tlosa go bonkele morogong bana ba mekgatlho ya bodumedi go kena boiphitlhelong ba nnete le modimo jwale ka ba entse ka pentekosta kereke ya nnete gape e tukang ka molaetsa o tshwanang tumelo e tshwanang thuto e tshwanang bibele e tshwanang modimo o tshwanang ka pontsho e tshwanang re tlaisetse moprofeta morena fodisa bakudi ba gara rona ka jeno morena go na le ba tlhokang mona ke a ba rapelelang tate e sale ke ema nako e telele o seng gona mme go na le ba ditseng mona bosio bo bongwe a moapostola paulosi a ntse a rera bosio botlhe motlhankanyana a wela mo ao mme a ipolaya a ile a galeya o ne a sa ikemisetse gona ampa a galeya mme wa wela mme bophelo ba gae bo ne bo gauile e ba moapostola o a rapela mme bophelo ba gutlela go yena gape oho morena modimo go na le bongata bo wetseng malwetseng mona mme re eme galelele re tlotse nako ya go kgalanya kereke go na le ba kulang oho modimo a matla ao wona moya o halelang o tlang ka boona ka topalelo ya mollo ya ipontshang mme a itsebisanggore ke mang mme re a mo dumela a ke atele motho e mongwe le e mongwe gare ka moona ka jeno fodisa bakudi tlasa ka moya a ko lwele ka mekgwa yotlhe morena ka moo re e
tlhokangtlhotlha
dipelo tsa rona ka tumelo modimo ka tumelo e sa timeng ka tumelo e sa tenyetseng gore re na le hudi yalo morena fana ka sena morena ke batho ba gao molaetsa wa gao lentsula hao ba hlanka ba hao media bolosi a keke a re fupara e sita le mohlata ba rena kele ena e senyang a keke a re tshimetsa o ba e fela ha taba rena kele ena ya le fatshe e senyang na le senyeng kile a keke a re ntsa kotsi ba hohle ho ile sira sa rona ke sira sa hao o ba rona re ba hao re rekile ka theko ya madi ya theko e thata a Jesu.
Therefore you devils,
how le jwalo lona matemona a nileng a hole a batho bana ka malwetse ke a le laela ka lebitso la Jesu Kriste ho tswa ho ye molemo wa bona jwale ka mohlanka wa Modimo ya bolelang hore le ntselana ke nnete tswa ho bona ha ona ditshwanelo ntho yohle o kileng wa itseka o ena le yona e phumutswe Calvary mme o keke wa hlola o ba holeha jwale Modimo fa monna ye molemo le mosadi moshanyana kapa ngwanana ya kamona tumelo ya o dumela ho lentse le builwe ha o ka re o thaba ena sutha mme o sa belaele pelong ya hao thapelo ya tumelo e tla pholosa mobabi o na le seo se kopang re tseba ho re na le tshepo eo ho Modimo ha re fela rena le tumelo ha Modimo o phela ka ho rona re dumela ho mme ke a tseba ho jwalo morena ka baka leo fana ka sena kajeno bakeng sa malwetse le pholoso kapa ke tshwanetse ke bakitse kapa ke loketse ke bakitse poloko pele e nta no ba malwetse fana ka sena morena goba moya o bohlokwa o feta mmele empa bao ka dinako tse ding moya wa bona o bolokeile mme mmele wa bona wa kgale e sale wa satane mme wa tseba gore o tla o nka nakong ya qetelo o tla shata a o kgutlise diboko tsa lefatshe di tla nyeonya go ona mme di o je di o qete empa a keke a ama moya o le ka mosa goba ke letlotlo le theko e thata la Modimo mme ka bophelo bo jwale ka bo o tswang letlhako bo kgutlhela go Modimo o bo abileng bo tla boela bokgutla ka setlha se latelang ka mmele o motšha o satane a kekeng a o ama e sita le botsofadi kapa eng bokeke ba bo ama e tlabe e le mmele o kganyang re shebeletse seo morena tlhonolofatsa batho ba hao jwale ke ba hao ke ba beya letsong la hao ke kopa hona ka lebitso la Jesu.
Yea, this day I say unto thee, for I have walked among thee, and have come this morning to surely bring the sign that shall be to this generation. For I say unto thee, these words which thou hast listened to, has it not been well said unto thee to give ear to these things which thou hast heard? Truly I say unto thee, my servant, yea, I have give great diligence in my spirit to come unto thee for this occasion. And because of this, thou hast set in motion, according to my spirit, the beginning of those things which thou hast spoken about.
Glory.
Truly I say unto thee this day, ye people, yea, I say, give diligence to these things and gird thyself under my truth. For I say that the impending things that are now taken place shall increase, and the spirit of destruction and madness shall surely take thee unawares. Yea, I say, give heed this morning, for mine invitation is to whosoever will. Yea, I say, look unto this word which thou hast heard this morning, and believe the sign which is brought into thy presence. For I am the Lord thy God that speaketh unto thee. Hallelujah.
Pray.
I speak unto thee, my prophet, this morning. I say thou hast well broken my bread of life. And I say unto thee, I have cleaned thy heart. Thou art in a time of need, because thou needs the leading of thy spirit in this day and hour as never before, saith the Lord. And I say, my sheep are wandering about in the world, but I say I have ordained thee from the foundation of the world to go, especially to my lost sheep of Israel, for they require time, and I have given thee that sign. And I say unto thee, my people, that sign is within thy midst this morning. Thou must take heed of the word, for I say my servant broke the word of life the way that I would have it to, for I have anointed him with the clay for this.
That is not my word. That is his word.
I said into la kaleo, killing to la high.
Oh, what we need.
This hour, Obani moya o buile pejana ile ke ba itse tsaletho ka moena Higginbottom ela mulaetsa ona hloko go ba kinna ya o tlisitseng to engwe e ka eo o le hlokomedisa ka ntho ena e tlang shebanse tsa itseng di ntho tse ding mangolo ao ke yangwe tse mona ao ke sa amang ho hang mme ke a tlotse tsitswe mo ono ke moya o halalang le ya bona mangolo a mang e ka sita ke sa ama ka mpaka tlolela nthong e sele ka botlalo ga nka nako ke utlwa o fitlha ntho e nngwe ke nto o retoloa o fumana moo e ne e le teng moya o bua ka matlhakoreng otlhe jwale o go lona batho tshepagalang le be le nnete le sele ke o phomola godima le ya bona la sheba ntho e kgolo e phatsimang mathi ba profeta botlhe e setlile le Davide a itse go kutlhela ga morena gore thaba ye nngwe le ye nngwe e tla kokobetswa mme dibaka tse kokobetseng tsona di phamiswe dithaba di tla thala jale ka dipheleng tse ntsha le matlhako otlhe a ope diatla tsa ona gele batho ba ne ba nagana e tla ba eng motlha jesu a ne a fitlha ga e tsagalang moreri wa gale a ithobileng le a sa rutegang a ile a kena lefeleleng a le dilemo tse robong e seng o kwetliswa ke motho empa go o kwetliswa ke modimo a tswa mme a ema a itlamile ka letlalwana la nku a bile a le magisa sefatlhong sa gae mogwete gotlhe le moriri o lepeletse molaleng wa gae a phela lefeleleng ka ditsie ke ditsienyane tseo ditsie tse tlhaga le mage a dinotshe ga ntse a dutse lefeleleng mme a fitlha a ema gara seretse mabopong mme a tumisa o tlaga mesia mme mesia a theoa gantle monna ya tlwaeleileng gara batho mme a kolobetswa mme baporofeta botlhe ba ne ba itlaeleile e le e nngwe ya dintho tse kgolo ga di tse kileng ya tlhaga mme e ne e le yona
They look for something great, shiny, something to
take place. Ba sheba ntho e kgolo e phatsimang e tsagalang ya bona. Moya wa halalang ga o phatsime wa ganya. Go phatsima ke wa lefatshe, go ganya ke wa Modimo.
Glow over me, Lord, is my prayer.
Thapelo ya ka morena ke gore o ganye o dimata. Nkokobetse, ntshware mpope mme o mpopelele. Moya wa Modimo o phelang tsamaya ka botjha o dimaka. Mpope o mpopelele. Nketse wa gao morena a ko ntshware fela le nna ke ele le oba moya wa kreste o tsamaya o potoloa haramo ao ona mona o seng gona modimo o tla otlwa lefatshe o teng mona gantle jwale ruri jwale ka ke eme sefaleng sena o se o tlhagile dinetefatso tse nngwe pedi tharo tsa lona tsa lentswe gantle fela se e boletsweng ke bebele a na le utlwile ga e kwaleya nakong eo ka moramoo nngwe pedi tharo ntho ka nngwe ka tatelano ya moya ntho ka nngwe ka tatelano ya mangolo o bulang dipelo tsa lona le utlwisise o ke nako e kakang go ka tshwanang go tlhaga nakong e ba ne ba dutse phaposing e ka godimo botlhe ba le kgopolo e le nngwe ba lebeletse gobane botlhe ba emela morena ba tla bona matla a matšha ba tla nyoloa ka maphio jwa le ka ntsu o seke wa nyoloela mono fela wa re morena ke maswabi didi tsaka jwale ke amoela ka tumelo gore ke fumane moya o halalang o nto ikela ba emela morena dibeke matsatsi se e ka bang sona ba tla bona matla a matšha ba tla nyoloa ka maphio a ntsu ba matha mme a ba kgathale ga ba tloa ba keke ba tepelela nthute morena o ema o emela morena motsheare le bosio ka o se phetse a nna a nna a dula tempeleng a sa phetse o rapela motsheare le bosio motlha ba ne ba tlisa jesu a kena a foufetse moagong a potoloa mosadi a foufetseng a beya matso a gae godima gae mme a boka modimo gobane bofofung ba gae ba nama moyeng wa gae a ile a tsamaiswa ke moya go fitlha mo a na le teng Simeone mono o ne a mo emetse motshia kwana ka phaposing ya o rapela a tseba oba o ne a filwe tshepiso ke moya o halalang gore a keke a swa Mwena muholu wadili mwate mashume arobedi, abata ale mashume arobong. Niyonea, abulelete ba atuponte, mkeke kabona lifu bile kibona mesia. Nika mwate suwana o, lesia la khale, lele ninyani. Inele man, isi mwote ya pami, malibedi bose ba eme pashasha, mwate ba tisa mesia, aputezu hamo nachana, abu nojana, mea li mwote anone ditwe, mea nukilo zwa kamasia atile mwishono lofatwa. Impa me mwinyani ya neng abuwa hampe, hoti, ufumane lesia asaka akena lenyalo le halalelang. Aputezu ka lesila le sosobani njoko, aputezu ka tipa ya njoko ya polo, atama haramu au, ni mtu kamu atama ila hule lena. Impa kimona huta stoto na seo, yimuluana leo, Anna iliemu, Simeoni iliemu, atama abateosa kamula, asa tili nako yeo atale sabaka maswa hai. Leo pamisa, matso ahai ari, murena juale ulese mshanka wa hao, aikeleka khoso juale, huyaka pulelo ya hao, huba mashwaka abona puluko ya hao. Ya bona sinto e hulu e patima ho khanya mi le a ibua hampe ine le ponso mi ka jeno ponso ena ibua hampe ha ifumane tshebedisano mo ibua hampe mi bitwantho e ngwe le ngwe empa ke ponso e tlidiswang mahlo ponso e buang hampe bibili ibua ka ntho eo ponso e buang hampe.
Let us remember this as we journey to our homes.
Are ho bolenta ba ena re sa khutela malapeng a rona. Le sikela dumela molaetsa ona ho shwali pelontsa lona le ka motho. Ya le ka etsa imfela le sietse jwalo. Le nane sena motsiare le busiu. Me le rapele motsiare le busiu. Ho modimo hlaisa paki ya hae jwale. Re itukisitse. Ho ba ke dumela hang hang nako ha isa tla ba teng. Re ntse re atamela jwang e tla hlana ne mo ina brene ha ke tsi mhlomo ka jeno e ka ba hosane ha se ka jeno ke tla lebella hosane me ka ba monongwa a isao di montse le shume mhlomo di montse mashume a mararo ha ke tsi e tla hlana ne empa ke o kala jwale le mpele dule le itukisitse motsotso o molomo me o seke wa nka ntho ya tlwaelo fela o seke wa etsa jwalo o seke wa phomola motsiare le bosiu o fitlhela o buile le modimo itshole bohlanyeng o seke wa fuduwa ke tsisimoo o seke wa etsa jwalo ke yona ntho e hlaisang dintho tse ngata kana tse feteletseng mme di itshabisa batho ya bone ke ka baka la bohlanya bo feteletseng o seke wa amoela hoho hang o dule mono hantle o fitlhela o buisana le modimo godima tsohle ebile ke moya wa hao mme ke wena ya tla ja bo sa feleng ntwana mme o etse bonnete ba gore ga o tsukutle matsoho fela le go ithothokisa tumelo kapa-kapa o amoela ntho e nngwe ka tumelo o seke wa etsa gono o bue le modimo modimo a ke a bue le wena mme o shebe se etsagalang go wena o shebe ditabatabelo tsa gago le se etsagalang jwale o tla tseba gore o buile le modimo kapa che go lona ba dumetseng go yena o seng gona go lona mme ke buile ka o bitsa a dia le tare le tseba ka moo ba neng ba e sebetsa ka teng bibili ba dumelang go morena ba neng ba dumela go morena ba ne ba kolobetswa ka lebitso la Jesu Kriste tharolong ya dibi tsa bona ga o iso etse ne re sa bitse di aletare ba ne ba sa re batho ba nyolowe ga o etsa jwalo o fumana ntho e nngwe le nngwe motho ya shebaang a gotlaetse ke eno o nelwela aletareng mme o kguma mafatshe ka obane motho a lekile go molata oo o tla fumana o le thata gabedi o boela o mo fumana gape wa bona mme o etsa eng o kinya ntho e nngwe le engwe ka gare le jesu o itse gotlhe bao ntate a nneileng bona ba tla tla go nna dula le lentswe leo modimo o tla etsa tsotlhe ke gantle modimo o tla etsa tsotlhe modimo a letlhonolofatshe ke tshepile o kopana le lona gape bosiung bona go tshepa e mo le e mongwe wa lona ya ka kgonang ke a tseba bongata ba lona boloketse go sala go tsamaya ke tla theoa bosiu bona go mamela moina wa ka ga e le thato ya modimo ga ke batle go nka melaetsa ya gae ka bobedi mme moina nebel ke monna e mosa wa modimo mme ke a tseba ke tseba eo ga ke mo mametse a rera ke a tseba e tswa pelong ya gae ka o otloloa ke tseba seo mme moina nebel jale ka a buile bosiu bo bong ka tlhagiso eo a re kile ka bua ka tsatsi le leng ke tla mo kolobetsa ka lebitso la jesu ka etsa jwalo gobaneng kana ka bona botshepeile nnete eo yena ka tseba gore gae a ka e fua le go bona mme a ka e bona gantle maswa gae a ka tutuboloa o tla e amogela ka ema mme ke ntse ke bolelela kereke le setshwenyee moreri eo wa methodist o tla itukela mme ke eno ka jeno ke modisa wa tabernakele o tiile mosebetsing ka mo a ka kgonang molaetseng o dumela modimo mme ke a tseba ga ke utlwa ntho e tswa go moina nevel ke a tseba ke ya magonte e tswa go modimo goba ke motho wa mofuta oo ke beile matsoa ka o di madisa ka tikutsa lona mo hona dira pelletse ka tshepo ya hore e molemo wa lona o amoetse le sonolo le tswa mo modimo ka tshepo ya hore modimo o dutse pelong tsa lona ha re tle mo hona ho fumana le sonolo le tswa mo modimo ha kalo ha re tla mo hona le tsatsi le le leng ha re phefumulwa re fumane le sonolo le tswa mo modimo se o ritle mo sietsa mo hona ke tikiso go haula go bolotsa dipelo tsa rona le o tla ema pela modimo le o dumela modimo ka dipelo tsohle tsa rona
Remember the word
Forget not. And fail
not to look over at the true sign.
Sent from God.
And I'm going to turn to service to Brother Neville.
Thank you, Brother Neville.
I'm telling you, I've known that God confirmed what we expected in the first of the service. As I look across this number of faces this morning, I know that it has been well that you have been here. And it has been good that I have been here. And I was supposed to be here. And you were supposed to be here. Your mission has been correctly fulfilled if you esteem it to be so. What you have this morning, you can have because you received it of God. And immediately we're having baptism service following this and Brother Willard Collins will be officiating in the baptism service, and we have two or more candidates, and we'd like to see 100 candidates for Amen. Baptism in the name of Jesus Christ this morning.
Amen.
Determined to display your faith in a manifest fashion. Faith is never worth... Faith spoken of is no good, but faith demonstrated is the order of the Bible.
Amen. That's
Through right. obedience, faith can be demonstrated. May God grant to anyone this morning that's here that feels disposed to so do. May you come if this is a little out of your order of what you'd planned, or maybe you had an appointment immediately to make or something. If you can afford to delay that and go through with this act of obedience, I believe as your humble brother in Christ and as a co-worker together with the prophet of God, I believe it'd be your best choice to make that decision now.
God grant.
And grant that you will come and take your place among the others who are to be baptized, that you might be in this number making up the little flock. Oh, it's wonderful, isn't it? To be one of His and to be according to His word. Shall we all stand together as we get ready to dismiss? Next Sunday, Brother Branham will be back with us again. Let's remember that announcement. He said he would be down here tonight, but he didn't say he would minister. However, my desire is always that he would. And he need have no fear about where I stand on that. My desire is most certainly, knowing that the message and the office that he has is a great need of this last day. I give place any time. I'll say this in the presence of the people and him. I gladly give place.
Yes.
Any time.
Amen.
In any service.
Amen.
For this important message, which I believe, because God spoke through two of us this morning, signifying the sign of this. And I am delighted to have the privilege of being able to just be one that can give place to it.
Yes.
And I would tonight that I would be glad to if our brother and God's servant and prophet was so disposed to do so, I most gladly will give place to it. Just only at His word, whatever He feels. But He has spoken and will just rest the conclusion of the whole thing in the hands of Almighty God.
Lenarikeke la kopantho e molemo o feta eo hakire ho tswa ho moena wa sibele le ba ka leke ya bona metswalle ke ya tseba ho bana le antata le rata moena Neville rata batho bohle ba modimo ya rata ha ba ho tlile ha ba le nako e rulotse mo rata na ho feta ke ka jeno re loketse atamela na haholo moena o fitlela fela re feta le ba ena le di khaitse di ba ma ke le rato le tlameile ho dula dipelo tsa rona ho ba ba tsabo le hlompetse phami mme ke rata ho ke rata ntho eo ya magonte mme moena moena le moena Higginbottom mme ke a kgola gore eo e ne e le moena fan e ne sa ke ena ya ntshitse molaetsa o morao mono o tsileng e tswa go modimo melaetsa eo metswalle e tlile e tswile teng motho mane mang ya na le temo ya moya o tseba seo empa taba ke ena ha ke kena ke ke rata moena Neville ho ke bileng ke nahana ntjena le bona ha ke batle o bua letho ha ke hlile ke sena letho le tswang ho modimo ho le bolella lona le bona mme ke fihletswe ke hona pelong ya ka matsatsing a ka bang mabedi kapa mararo a fetileng mme ka se ke ka e tsotella ho e sheba hakaalo ho fitlhela bosumi ba maobane mme ka hlahloba mangolo a mmalwa ke ka baka leo ke tlileng ho rera o tlile matsong a ka jwalo le ya bona ore le etsang ka ona o isitlaile ho tla be hole ho lona le ya bona empa o tlile letsong la ka empa nna le moena Neville re mpa re le jwalo fela ha ke theola kwano e le fela ho bua nako e itseng fela le ntho e kang eo mme moena Neville a na ena le molaetsa o tswang ho modimo ke ne ke tla dula fatshe e ehlile ne ke tla siela molaetsa wa modimo sebaka ka mehla le ya bona mme re sebetsana jwalo mme ke ka ona ke reng ke tla ha modimo a sampe letho be mohlomong o bua fela mme ha modimo a fa moena Neville letho mme ke eme hantle sefaleng mona sontao seng sontao bosiu nako efe fela moena Neville o ne a tla e ne e tla ba moena hakaalo fela o ne a tlatla ho nna hore moena Brennan ke a dumela mohlanka wa modimo empa morena o sa tswampha molaetsa o ne o tla etsa jwalo ha ke re ee monghadi ke ne ke tla etsa jwalo ho yena ha eba a na ile o bua ke ne ke tla re moena Neville na o ka ntshwarela modimo o mphile molaetsa ke loketse o tlisetsa batho hona jwale mme le yena moena Neville o ne a tla suta tseleng hantle ofe fela wa rona ho etsetsana jwalo le ya bona ke ka moo re sebetsang ka teng mme ha eba re ha ke sena ntho e ikgethileng e be jwale ke rata fela ho mo utlwa a rera ke mo utlwile ba bakae ba mo utlwileng bosiu ba o fetileng ba sonta molaetsa o ba batseyang hakaalo ke a le bolelela o ile wa tlamahana hantle le se boletsweng hoseng mme lona batho ke a le bolelela mefumane lentswe la modimo le lekaneng ho ruri le lokelang ho phela hantle mme le lotse modimo a hlonolofatse jwale moena Neville.